Blog Talk Radio.
Nibonye rwaningabo kwa ngango kokera kwa gahindura cyinyu biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye.
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 mukaba ari kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka bakunze ba Radio Itahuka rero nk'uko mubimenyereye kwa kane mu munsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda uko umunyarwanda ahagaze mu buryo ubwo ari bwo bwose uko umunyarwanda afashwe na kariya gatsiko kari ku butegetsi umunyarwanda ameze gute umunyarwanda afite uburenganzira bwo kuvuga byonyine bwo kuvuga umunyarwanda afite uburenganzira bwo kubaho umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutunga utwe umunyarwanda afite uburenganzira bwo kugira icyo yavuga mu bimukorerwaho umunyarwanda afite ubuhe uburenganzira iyo tubirebye koko muri rusange iyo turebye muri rusange rero tureba tugasanga umunyarwanda yaracujwe uburenganzira ndetse n'uburenganzira bwo kubaho kandi murabizi neza yuko uburenganzira bwo kubaho ntawe umuntu abusaba uravuka ukabaho ntawe ufite uburenganzira bwo kwica ntawe ufite uburenganzira bwo kugucuza utwawe ntawe ufite uburenganzira bwo kuguhonyora ngo nuko uvuze ikitagenda ntawe ufite uburenganzira bwo kukubuza guhumeka ntawe ufite uburenganzira bwo kukubuza ubwisanzure ubwo ari bwo bwose ariko rero mu Rwanda muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo nibyo agatsiko kayoboye buriya butegetsi buri mu Rwanda kazanye gatikamiza abanyarwanda kakaba karababujije ubuzima abanyarwanda ntibakigira amajyana maza abanyarwanda nta mashyi n'umudiho abanyarwanda ntibanyaguhera kazarangira ryari tubitega amaso ariko abanyarwanda nahabo ho kugira ngo bipakurure kariya gatsiko naho abanyarwanda ho kugira ngo rwose birwaneho barebe uko bakwibeshaho bakagira u Rwanda rwiza bakagira imiyoborere myiza abanyarwanda rero nimwirwaneho nimukanguke mu maso reka rero ne kwizimba mu magambo tubirebere hamwe muri iki kiganiro byose mu kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema na muri kunyumva ijambo ndiganyo
uyu ndakumva neza cyane Chantal nawe uranyumva
yego ndamumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze ndagushuhuje kandi ndagushimye kubera nyine dukoye contribution gatoya ndasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye baba imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u Rwanda tugasuhuza kandi abayoboke bacu bihuriye abanyarwanda aho bari hose ku isi n'abandi bayoboke b'andi mashyaka yose aharanira impinduka n'abantu muri sosiyete sivile nk'uko dukunda kubikora turabashuje bose uyu munsi rero tariki ya 17/17/17 tariki ya 15 z'ukwa karindwi 2021 tubafite ikiganiro kishobora kugira ingingo eshatu cyangwa enye bitewe n'uko turi bona igihe ingingo ya mbere turareba ibibazo biri mu Bugarama mu muceri turafite umutangabuhamya urabaha amakuru atariho umukungugu nizere ko tekinike iri budukundire akabasha kuboneka ikindi turareba ibibazo biri mu Rwanda mu byerekeye guma mu rugo hari ibibazo abaturage bafite ibibazo bikomeye cyane turareba icyaba cyarahindutse tuzi guma mu rugo yo muri werurwe muri 2020 ubu turi muri indi guma mu rugo yo muri kwa karindwi 2021 turareba niba ibibazo byabonetse twavuze ibazo byagaragaye muri guma mu rugo ya mbere ubu ngubu hari cyo leta y'amasomo yaba yarabyigiyemo ku buryo yakwitwara neza kurusha uko yitwaye umwaka ushize angaha turi bubirebe ariko rero ibibazo ni byinshi cyane muri iyi guma mu rugo igiye gutangira biragaragara ikindi dushobora kureba ni inkuru ya David Himbara ivuga ukuntu amasosiyete ya FPR bayagurije amafaranga ya pansiyo z'abaturage numva iyo ngingo twarebuzeho ubushize noneho rero ikibazo ahangaha ngo amafaranga yo muri RSSB cyangwa se mu amafaranga y'ubwiteganyize bw'abakozi y'abaturage biteganirije ngo bayagurije ari amasosiyete ya FPR menshi cyane mubona amasosiyete agize ku icumi ariko ngo ayo mafaranga ntabwo yungukira leta harimo igihombo gikomeye turareba imibare Himbara ari buduhe ariko nanone ku rundi ruhande hakaba hari igitutu gikomeye ngo FMI irimo gusaba leta y'u Rwanda ko yahindura imicungire ya RSSB noneho ngo na leta y'u Rwanda nyine kubera ko ifite ibibazo by'amafaranga nayo irimo ngo kwemera yuko ngo izakora impinduka muri RSSB ikaba yakwigenga kandi igakorera mu mucyo ariko ikibazo nyamukuru Himbara yibaza ariko natwe twakwibaza amafaranga ari amasosiyete ya FPR abereyemo isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi kuri amafaranga y'abanyarwanda bakoreye bakizigamira ayo mafaranga azagaruka cyangwa se baranyanganyije burundu bakoresheje ingufu ubwo ni ingingo eshatu nitubona akanya tubonye akanya dushobora kunyaruka tukareba ikibazo kiriya minisiteri bashyizeho ngo y'ubumwe n'ubwiyunge turebe icyo bisobanuriye icyo bisobanuye ku byerekeye ingando zagiye ziba muzi neza ko ari Rucagu ari Bamporiki bategetse biriya bintu ariko bigaragara neza ko bitatanze umusaruro na mutoya kubera ko murabona ko haba abanyarwanda basanze bari imbere mu gihugu ndetse n'abarokotse jenoside abanyarwanda basanzwe abarokotse jenoside bo mu Rwanda abo bari mu mahanga bose nta n'umwe wemera iriya narrative ya FPR iriya uko yakuntu FPR ivuga amateka ukuntu ibintu byagenze nta n'umwe ubyemera bigaragara rero ko ibyo Rucagu na Bamporiki bakoze muri ibi bintu byo kujya koza abantu ubwonko ngo barabajyana mu ngando bagera gute babyinisha n'iki byose ntacyo byatanze umusaruro ni zero kubera ko FPR ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'uko abantu bayizamukana hari resistance ikomeye abantu ntibemera ibya FPR ibyo FPR kuvuga ku bintu byagenze ko abantu bapfuye ko intambara yatangiye mbega uko ishaka kuvuga amateka ntabwo ariko abantu babyemera rwose akaba ari zo mpamvu wenda umuntu yakeka ko bashyizeho iriya minisiteri kugira ngo ize wenda ku gukosora ibitaragiye cyangwa se kugarura ariko nanone harimo ikibazo gikomeye turi burebe Imana ni dukundira bikihuta ibintu byacu hari ikibazo cyo kukoza abantu ubwonko ngo abantu baba bamwe bashaka ngo ubumwe bw'abanyarwanda ese kugira ubumwe bivuga ko tugomba gutekereza kimwe ese niba ari byo bashaka kutwigisha muri education civique cyangwa se ngo burere mbere n'igihugu bazatwigisha ibyandi ko umuntu wese afite uko yinterpreta amateka y'u Rwanda umuntu wese akaba afite ukuntu yabibonye afite ukuntu abibona ko umuntu wese afite imyemerere ya politike ko amashyaka ari menshi mu gihugu imbere no hanze usibye ko wenda mu gihugu atabasha gukora ariko twese ko mu buryo bwa politike ko tutemera bimwe FPR ishaka kudukusanya ikajya kutujyana mu ngando twese itwigisha ideoloji yayo kandi tutemera bimwe ahangana ikibazo gikomeye cyane mbo reka rero turebe abantu baba bari muri studio turebe niba umutumirwa wacu yaba yahageze Chantara mutse yahageze wambwira tukamuha ijambo reka ndebe
ndani rwose nahageze
aha urakoze umukitsi wacu yitwa Ngarambe Ngarama yitwa Ngarama reka twishimiye kukwakira muri iki kiganiro cyacu cy'imibereho y'abaturage udufitiye amakuru menshi kandi byiza ko rwose abanyarwanda bakunda gukurikira radio itahuka bazi ko ikibazo cy'akarengane hano kuri radio itahuka tugitindaho cyane cyane ikibazo cy'ubutaka ni ikibazo ushaka kukimenya yajya kibariza kuri radio itahuka noneho tugize amahirwe akomeye kubera ko ibintu ugiye kuvuga ni ibintu uzi wabayemo hari iwanyu icyangugu reka tugusuhuze ubanze wibwire abanyarwanda bakurikira radio itahuka noneho unababwire icyo ubazaniye mwisha koshi ikibazo ushaka kubaganizaho ijambo ni ryawo.
Murakoze cyane bwana Kabageva. Nkuko rero mubinsabye, amazina yanjye nitwa Ngarama Jean Bosco, nkaba nkomoka mu cyahoze ari komini ya Bugarama muri perefegitura ya Cyangugu. Nyuma rero nkaba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kimbunzi. Nkuko mumaze kubivuga rero, ndashimira cyane mwebwe abayobozi ba radiyo Itahuka kuba ku butumire bwanyu mwampaye, kandi mukanyemerera ko naza kuvuga mbese cyangwa gutanga ubuhamya ku bijyanye n'akarengane kabereye kandi gakomeje kubera mu kibaya cya Bugarama, ariho hanaboneka igishanga cy'umuceri cya Bugarama. Murakoze rero, kandi nkabashimira n'abantu bakurikirana radio Itahuka. Nzi ko ari benshi mu Rwanda, ni kenshi batwandikira, ni kenshi baduhamagara bakatubwira bati radio Itahuka rwose irore ijya mbere kuko igitugezaho amakuru menshi, ndetse ikanatuvuganira ibyo twananiwe kuvuga muri kino gihugu cyacu kuko ntawe ufite ijambo bagashobora kubituvugira. Ndumva rero nabo nabashimira kandi nizeye yuko bazakurikirana kino kiganiro bakumva neza ubuhamya twatangiyemo. Murakoze.
Urakoze cyane Jean-Claude Ngarama, nibyo? Donc nagira ngo nkubaze ingingo ifuza kutuganiraho uyu munsi ni iyihe, irajyanye n'iki muri rusange?
Uyu munsi rero murakoze nk'uko mubimbajije, ikiganiro n'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Nifuje kuganiriza abakunzi kimwe n'abakurikirana radio Itahuka uko FPL yakenesheje abaturage bahinga umuceri mu Rwanda, ariko by'umwihariko mu gishanga cy'umuceri cya Bugarama.
Okay, noneho rero wakomeza ugatanga ikiganiro cyawe ukababwira abanyarwanda icyo bateguriye kuri ingingo yawe, noneho nurangiza abo turi ubone umwanya wo kugira twagira ikibazo tukubaza aho twaba tutasobanukiwe ijambo ni byabo.
Murakoze rero bwana Kabagema kimwe na mugenzi wawe kuba mumpaye ijambo kandi mukampereza umwanya kugira ngo nshobore kuganiriza abanyarwanda ku bijyanye ndetse kubasangiza ku bijyanye muri rusange n'akarengane abaturage batuye mu kibaya cya Bugarama bakorewe, bakamburwa amashini yabo, abandi bakamburwa imirima yabo, ndetse bagasubizwa inyuma bagakeneshwa biturutse ku kintu cyo cya kindi cyo kuvuga ngo mukomeshe, cyangwa ku kintu cya kindi cyo kuvuga cyo gukenesha abaturage kugende bwabo. Nk'uko muri introduction watangiye ijambo wafunguye ikiganiro atangiye abivuga, hari uburenganzira bwinshi yagarutseho, harimo uburenganzira bwo kubaho. Ariko mu by'ukuri turabizi mu Rwanda ko ibijyanye n'uburenganzira bwabo ubwo duteganyirizwa n'amategeko, hari n'ubwo duteganyirizwa n'Imana tutagomba gusaba ko amategeko ateganya. Ndavuga nk'uko yabivuze nk'uburenganzira bwo guhumeka, ntabwo tuzarindira ko bijya mu mategeko, ni uburenganzira duhabwa n'Imana nk'abantu. Nyuma y'ubwo burenganzira bwose rero, hari ikindi aricyo gikubiyemo ikiganiro cy'uwo munsi wa none, ni uburenganzira ku mutungo, kandi birateganijwe n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, n'ubwo amategeko yanditse adakurikizwa mu gihugu. Mu gutangira rero, nyuma y'uko FPL imaze kugera ku butegetsi mu Rwanda, hari ikintu cyinshi ikintu gikomeye cyagiye kikunda kugaragara, cyane cyane mu karere cyahoze cyitwa zone Turquoise. Ibyo byagiye bigaragara rero nko mu manama menshi yagiye akoreshwa n'inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi bamwe bakuru b'igihugu, ku buryo batasibaga kwigamba mu ruhame mu manama, aho bakibiraga abaturage batisha reka mujye mwishyira imbere mukora ibyo mushaka, nuko nta ntambara yabo yabaye hano yiza kuhaba, ntabwo muba mukora ibi n'ibi ari mu buryo mbese bwo gucecekesha abaturage kugira ngo batazagira ijambo. Ubundi ukumva nk'umusirikare mukuru afashe ijambo ati nta muriro mwigeze mubona, niyo mpamvu mukora ibyo mushaka. Hamwe n'ibyo rero, mu manama atandukanye yagiye abano muyo ngenda avuga nayo nagiye njyamo kuko ibyo ngiye kuvuga n'ibyo nabonye cyangwa numvishe, hari ngimvugo zitari nziza zagiye zikunda gukoreshwa n'abayobozi. Ndavuga cyane cyane ndagaruka ku nzego za gisirikare, aho nko mu karere nkomokamo nyine aho mu cyari komine Bugarama, bahoraga buri gihe bacyurira abaturage bati abaturage ba hano mwarakize amafaranga muhembwa muri uruganda rwa simirwa ko n'uruganda rwakoreshaga abakozi barenga 600 amafaranga mukura mu makawa kandi kabazareraga amafaranga mukura mu muceri yose mu yagemurira intera hamwe hariya muri Kongo. Ibyo rero ni ibintu by'inshyuro zatangiye nyuma muri za 95 kugenda kugeraho bashyiriye mu bikorwa umugambi wabo wo gukenesha abaturage. Umuturage wo mu Bugarama abenshi bitwaga abagabo mu by'ukuri bakaba barasigingiye barasubiye inyuma aribo batihirinya kujya kandi aribo bari bafite imitungo. Mbere yuko rero kwinjira nyirizina hahandi nyine uburyo bakenesheje abaturage, ndagira ngo abakurikiranye ikiganiro kugira ngo bazumve kandi bakurikire neza ibyo nashatse kuvuga muri kino kiganiro cyangwa ibyo nashatse kubasangiza, ndagira ngo dusubire inyuma gatoya duse n'abareba amateka y'ikibaya cya Bugarama mu magambo makeya. Nk'uko maze kubivuga rero, ikibaya cya Bugarama giherereye nyine hagati y'igihugu cya Kongo n'icy'u Burundi, kikaba gikikijwe n'imisozi gituruka ku mugezi wa Rusizi kikerekera ahahoze hari komine Nyakabuye, ndetse ni uruhande rw'umugezi wa Rubyiro gukomeza ugana iyo za Nyakabuye. Ahashyira rero mu mwaka w'1950 nibwo ni mu gihe twari dukolonijwe n'Ababiligi. Ababiligi rero baje kumvikana n'ubutegetsi bwariho mu Rwanda bwa cyami, baza gukata amafeyizana mu Bugarama. Nyuma rero bahereye ku mugezi wa Rusizi berekeza ahagana Nyakabuye ku mugezi witwa Njambwe, bagaburamo amabarabara 12. Ubwo ni ukuvuga uve ku rya mbere ku rya kabiri ugeze ugera ku rya 12, ari nabo hegereye umugezi wa Rusizi. Ayo mabarabara rero bayakase kandi bayatuzaho abaturage, babagaburamo n'imirima, mbese nibyo bigize amapeyizana muri rusange. Nyuma y'ibyo rero baje kuzana igihingwa cy'ipamba, nicyo gihingwa ngengabukungu urebye cyahingwaga mu Bugarama kuva kera. Hakaba hari hubatse n'ibibuga basaruraga amapamba, hanyuma amapamba bakayashora mu nganda z'Ababiligi, hari indege zazaga kuyafata ari iwacu mu Bugarama, amwe yanyuraga za Bujumbura andi akanyura muri Kongo. Nyuma y'ibyo pamba rero hahingwaga n'ibishyimbo, ibigori, imyumbati ndetse n'insina, ku buryo kugeza muri iyi myaka ya za 90 kuzamura u Rwanda rwitwaga ikigega cy'u Rwanda, kuko ni hamwe mu butaka bwera cyangwa se bweraga kandi bwagaburiraga igice kinini cy'Abanyarwanda, ku buryo n'abaturage bashonje hirya no hino. Iyo urebye nk'ubu abantu batuye mu Bugarama usanga ari abantu baturutse Kibuye, ari abantu baturutse Gikongoro, n'abaturutse muri za komine Gatare zegereye amashyamba, kubera hahoraga ubushonji, bahoraga ibibazo by'ibiryo, bakaza bagana mu Bugarama baje gushaka icyabatunga, bakaza bakahatura. Iyo niyo mvangire abantu yatuye, ariko baje bakurikiranye mu by'ukuri kuko hari ibyo kurya. Mu mwaka rero w'1967 ku butegetsi bwa Perezida Gregoire Kayibanda, haje kubaho umubano wa Kayibanda n'igihugu cya Taiwan. Taiwan yariza kohereza abantu babo bitwaga baje abantu bo mu Rwanda cyangwa mu Bugarama, babazi cyane ko bari Abashinwa ba Formose niko babitaga. Baje rero bafite icyo bari baje gufasha u Rwanda, intego yabo kwari ugukata imirima yo guhingamo umuceri, ikindi cya kabiri kwari ukwigisha tekinike zo guhinga umuceri, icya gatatu kwari ukugerageza variyete z'umuceri uhinga iwabo muri za Taiwan kugira ngo Abanyarwanda nabo ibyo byiza bishobore kubageraho. Nyuma rero mbere yuko baza mu Rwanda kugerageza ibyo, hari abaturage bakeya bari barazanye umuceri, ariko igihe wagereye mu Rwanda neza ntikizwi yuko baje bahasanga hari abantu bamwe barahinze umuceri, ariko ahantu hato bageragerezaga bagahinga nk'uwo kurya. Ni abantu rero bari batuye muri site yitwa Bugarama, mu site ya Bugarama ituwe n'Abayisilamu, bagakeka ko uwo muceri ushobora kuba wari waraturutse i Burundi cyangwa waraturutse muri Kongo. Nyuma y'ibyo rero mu mwaka w'1971 ubwo Ubushinwa bwemererwaga kujya muri Loni, Abaforomoze baratashye, noneho b'Abashinwa bo muri Chine Continentale, sinzi uko navuga mu Kinyarwanda, yari imaze kwemerwa, abariho baza gukomeza umushinga wabo. Icyo gihe rero ipamba ryari kugenda biguru ntege, riri kugenda rikendera, riza no kugera aho bahagarara guhinga ipamba mu myaka yo hejuru ya za 70 ugana muri za 80. icyo gihe rero nyuma y'icyo gihe ipamba rimaze guhagarara uko abashinwa bera bamaze gukata imirima bamaze kugaragaza mbesanzu bashobora guhingwa umuceri mu myaka y'igihumbi 1982 na 1983 ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana yaje kugirana imishyikirano na Korea y'Amajyaruguru wari perezida Kim Il-sung wayoboraga Korea nyuma baza kwemerera u Rwanda kuba inkunga yo kohereza abatekinisiye baza gukora irrigation. Irrigation mu Kinyarwanda ni ukuhirira, bari kuza gukora imifurege yashoboraga kuhirira icyo gihingwa cy'umuceri kuko nubwo abashinwa bari bakase ntabwo ari uku. Mbere navuze ko hahingwaga ipamba ariko hari hari udushanga duto duto twegereye ahantu hari imigezi nko ku mugezi wa Gatsata buvuga nko ku mugezi wa Njambwe na Rubyiro hari udushanga dutoya twari tugiye duhari abaturage bashoboraga guhinga hafi yatwo ariko mu by'ukuri ahandi hari hasigaye hahingwaga imyaka isanzwe. Ubwo rero Habyarimana naje kugirana imishyikirano n'Abakoreya baraza noneho baza baje gutanga amazi kugira ngo abantu bose bashobore guhinga umuceri ariko mbere ntabwo cyari gishanga. Ni muri urwo rwego rero muri uyu mwaka wa 1983 navuze bari Abakoreya bo mu Majyaruguru baje mu Bugarama bubaka imashini nini iri ku mupaka w'u Rwanda na Kamanyura inyuma ya duwani hari kino gihe bakora imashini yazamuraga amazi yavana mu Rusizi yazamura hejuru yajyana ku rya 11 hagati y'ibarabara rya 10 ku kibuga cy'umupira n'ugana ku rya 11 iyo mashini rero niyo yuhiri ayo mazi niyo yuhiriraga aho hantu avuye mu Rusizi. Nyuma y'igihe gito hatarashira umwaka Abakoreya baje kwiranda konti mbese baje kubona ko mazutu yakoreshwaga kuri iyo mashini yahendaga cyane ugereranije n'umusaruro wari uteganijwe kuva aho bagombaga guhinga. Ikindi cya kabiri baza kubona yuko amazi ya Rusizi ngo yari mu munyu mwinshi cyane yashoboraga kuba atari meza ku muceri. Aho rero niho bafashe icyemezo bahereza Leta y'u Rwanda do raporo bayibwira yuko bigoranye nabo barabibonaga nuko baza guhindura amasezerano bari bagiranye iyo mashini barayihagarika bahitamo kujya kubaka noneho baraje izaza kwa rimata cyangwa gutanga amazi ku Bugarama bwose ivuye ku mugezi wa Rubyiro. Iyo baraje rero bayubatse ku mugezi wa Rubyiro munsi y'uruganda rwa Simerwa ni munsi y'umusozi uhari bakora umufurege uhava kuri iyo baraje unyura munsi ya Simerwa uhinduka ku ibarabara rya 4 unyura munsi ya komine uragenda ufata muri site haruguru y'ikibuga cy'umupira ku rya 10 abahazi amazi arakomeza yerekera hahandi Abakoreya bari bahereye bayinjiza mu miceri. Ayo mazi rero akaba yari afite ubushobozi mbese bwo kuba yakuhirira umuceri wose wo ku kibaya cya Bugarama. Bo amazi rero aho yanyuze bitewe n'uko yanyuze hejuru ku musozi bitewe n'uko amazi bagomba kuyayobora kugira ngo abone uburyo agenda ntibari kuyanyuza hasi mu kibaya byabaye ngombwa ko bamwe mu baturage bari batuye munsi y'uwo mufurege babimura. Ni muri urwo rwego rero himuwe nk'abantu ku ibarabara rya 6 n'irya 7 rya 8 bakorerwa ibyo bita mu Kinyarwanda mu Gifaransa expropriation barabarishye imitungo yabo yari irimo barimuka bajya gutura haruguru y'umufurege kubera ikibazo cy'imibu ntabwo bari guturana n'amazi n'imibu n'ibibazo bya malaria byo mu Bugarama. Nyuma rero Abakoreya baje gutanga amazi abantu baratangira barahinga ariko hakaba hari n'abantu bari munsi y'umufurege bari bahatuye batishyuwe nabo kubera baje guhashywa na za malaria no kubaho nabi ahantu munsi mu gishanga bafashe icyemezo cyo kwimuka bose bajya ruguru y'umufurege bajya gutura mu makariti y'abandi baturage. Nyuma rero byagiye bizamuka buhoro buhoro uko igishanga uko iminsi igenda yisunika igishanga kikagenda kiyongera uko kiyongera kandi umuhinzi w'umuceri akarushaho kugira ubuzima bwiza ugereranije n'abandi bahingaga ibindi bihingwa. Nibwo rero abaturage bari bafite nabo imirima munsi ya wa mufurege ariko bataranishyuwe nabo bafata icyemezo cyo kuyoborera amazi mu mirima yabo kugira ngo bashobore gukuramo umusaruro wo kubatunga no kubafasha kandi byarabaye rwose Ubugarama bwahindutse igicumbi cy'umuceri mu gihugu cy'u Rwanda kuko basaruraga n'imiceri bakohereza na za Kigali ikajya gutunga n'ahandi. Mu myaka rero uburumva batemye insina zabo abandi barandura ibisheke bari bafitemo bahingaga imyumbati barabihagarika ubwo batangiza ubwo buhinzi bishyiremo amazi ku giti cyabo. Nyuma rero nk'uko nari maze kubivuga byarazamutse bigera mu myaka ya za 1994 nari mukuru n'ibindi kuvuga nuko baje gushyiraho umufurege nari impari narabirebaga icyo gihe muri iyo mirimo bakoraga baherekezwaga n'ikigo cya Minagri kitwa Rizikiritire akaba harimo uruganda rwa Minagri rwari ruherekejwe n'undi ruganda runini rwa koperative yitwa Kavekivi arizo zombi zaguraga kandi zigatonora umuceri zikajya no kuwucuruza muri make rero mbere yuko izo nganda nazo zishingwa babashinwa navuze baba Formose na babandi bo muri Chine Continentale hari utumashini dutoya bari basize abaturage batwitaga gatorotoro utwo ni twari duke mu Bugarama nitwo ayo makoperative nka Kavekizi bashobora gutonoza umuceri kugira bashobore kugurisha abandi baturage basekuraga mbese batonoraga umuceri bakoresheje isekuru ndabyibuka bashiki banjye iwacu twabaga turi buryo umuceri bafataga isekuru bagakoresha imihini hari ibyatsi bashyiragamo bagatonora bagasekura umuceri ukavamo bakajya kugurisha no ku masoko bagasagura no turya ibintu nk'ibyo byari bitekinike ya kera itari ya kijyambere ariko mu by'ukuri byaje kugera ubwo Kavekizi kuri uruganda na Rizikiritire abantu batangira kugenda bibagirwa gutonoza umuceri amaboko kuko byanavunaga kugeza rero muri uyu mwaka w'igihumbi 1994 nk'uko nabivuze habayeho jenoside yari iri gusoza intambara ubwo bituma ibikorwa remezo byari ibya Rizikiritire yari ihagarariye Minisiteri y'Ubuhinzi ari nayo yari gestionnaire w'igishanga cyose ibyo bitaga perimetre Rizikore bituma bisahurwa ibindi bikorwa remezo birangirizwa n'icyo kigo cya Rizikiritire baragisahura baranagisenya ibintu bitigaye byambara ubusa amazi ntiyari afite uyitaho kugira ngo abaturage bashobore guhinga keretse abaturage bashobora kwikorera arajoma iki gihe rero muri kiriya gihe icyo nakongeraho nuko ubutaka bwari ubw'abaturage ntabwo leta yivangaga ku butaka bwabo kuko umuturage yashoboraga gukoresha ubutaka icyo ashatse akaba yabugurisha akaba yabugabira umuntu cyangwa akaba yawuhereza w'umwana wiwe w'umunani akawukoresha icyo ashatse kuko bwari mu mutungo wiwe leta ntabwo yabyivangagamo icyo Minagri yakoraga ibinyujije mu kigo cyayo cya Rizikiritire ni ubujyanama kugira ngo abaturage bashobore kubona umusaruro hanyuma rero ya 1994 ndagira ngo nyarutse dushyike aho tugomba kuganira nyuma ya 1994 barahunze hari abasore b'abamonagiri bari barasigaye mu Rwanda batahunze bishyize hamwe bayiteranya baragenda bavugurura Rizikiritire baraterana barayivugurura bashinga koperative bajya gusaba ubufasha muri leta muri minisiteri y'ubuhinzi irabagoboka haza kuboneka umushinga w'ikintu cyiswe ngo propa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe 2002 uwo mushinga rero waraje bohereza n'abagoronome bohereza n'umudiriteri w'ikigo baraza bafasha gusana imifurege no gufatana za infrastructure cyangwa ibikorwa remezo ari n'ibibuga byo kwanikaho umuceri nuko bamaze kubisana umuceri urongera urahingwa abahinzi basubirana uburyo bwabo bwo guhinga bwiza gusa hari hakiri ikibazo nyine nk'icyo kubura inyongeramusaruro kimwe no kubura isoko ry'umuceri ibyo rero byaje gukomereza uko Minisiteri y'Ubuhinzi yaje gushyiraho ibintu byitwa amatsinda ishinga n'amakoperative mu gishanga ariyo yabaye responsable y'ibyo bishanga kuzamuka ndetse bagenda biyubaka buhoro buhoro ubwo ndi kunyarutsa ndavuga muri make mu mwaka w'ibihumbi 2002 haje kubera hari amaze kugaragara ibibazo byinshi mu gishanga hari kutumvikana cyangwa se za konsuri no gukemura ibibazo bijyanye n'amakimbirane yaberaga mu gishanga ubundi mbere ntabwo komine yageraga ijisho cyangwa se yajyaga kwishyuza amatagise ku gishanga igishanga umuturage yari igengaga nta tagise yatangaga muri komine keretse gusa nk'amafaranga batangaga y'umusanzu kugira ngo bashobore kubona nk'amazi gusa ibikorwa remezo ibintu nk'ibyo mu mwaka rero w'ibihumbi 2002 ubuyobozi bwari bumaze kujyaho politiki yo kwegereza abaturage ubuyobozi icyo gihe ndibuka nabaga muri njyanama y'akarere nari nshinzwe komisiyo y'ubukungu na tekinike guhera mu mwaka w'ibihumbi 2004 kugera 2005 akarere inama njyanama yaje kundezinya yaje kunyohereza kuyihagararira mu gishanga muri komisiyo yashyizweho icyo gihe yo gukemura ibibazo by'igishanga nagiye mpagarariye ubuyobozi bw'akarere muri makere ryo twari tugiye kureba kwa kugira ngo turebe icyakorwa kugira ngo imigendekere y'igishanga igende neza ariko tukaba twari tumaze gushyiraho n'uburyo bwo kugira ngo igishanga kiye gisorera akarere kabone nako uko kabaho ubuzima bwa buri munsi cyane ko igishanga cyangwa umuceri ariwo mutungo akarere kari gacungiyeho iki gihe rero twashishikarije ndi kwisonga bashishikarije abaturage kugira ngo bashinge inganda zitonora umuceri uko izari zitari zitosheje abaturage bashishikaye rwose barabikora bashora amafaranga abanye mu mabanki baraza basaba ibyemezo barishyura ibisabwa byose twari twarashyizweho n'ubwo buryo abaturage bahabwa uburenganzira baragenda bajya gushinga inganda muri ya komisiyo rero y'igishanga ibibazo twasanzemo ibihe nibyo ngira ngo mvuge hano ibibazo by'ingutu twasanze birimo byagombaga kubonerwa umuti twasanze hari abantu bari bafite ubutaka cyangwa imirima y'igishanga ariko ikomoka kuri gakondo ahakozwe igishanga iyo gakondo yari ivuga ko bari basanzwe batuyemo nta handi bagira nk'inkomoko ariho gakondo iri baza kwimuka bajya gutura ahandi ariko ariho gakondo yabo iherereye barekarama bavuga bati no ntabwo igishanga ari icya leta kuko hari gakondo yacu ikindi cya kabiri hari abantu batigeze bishyurwa na leta ibyo bita expropriation ikindi cya gatatu hari abantu bishyuwe baguma mu mirima yabo mu gihe cya expropriation ikindi cya kane hari abantu bagujije amabanki cyangwa bashoye imitungo yabo mu gishanga kugira ngo ibabyarire inyungu icyo akaba ari ikintu cyari gikomeye cyane kuko wasangaga hari nk'umuturage ufitemo imirima 50-60 ikomoka ku babyeyi be cyangwa se yaragujije banki agashora mu gishanga cyangwa se ari umutungo wiwe yishakiye noneho agashora mu gishanga uwo rero wari umutungo ukomeye ku buryo byazamuye abantu benshi wabonaga abantu benshi ari abakire ikindi rero cyagaragaragamo muri ibyo bibazo ni uko hari ikibazo cy'abantu bisaranganyije imirima y'abantu bahunze bitanyuze mu mategeko intambara ikimara kuba abantu bamaze guhunga icyo gihe abantu abandi batangiye bahunguka babaga hanze imiryango yari irimo abitwaga abajandarume icyo gihe imiryango yari irimo abasirikare n'abaho bahungutse baragiye bigasaranganya imirima y'abantu bahunze navuga urugero nk'imirima y'uwitwa Munyakazi Yusuf uriya wari ufungiye Arusha mu gihe gishize avuye muri Mali imirima yabo barayisaranganije n'abandi benshi urwo nirwo rugero nzi rufatika yewe kubera ari ibintu nabayemo n'abari bayifite twari tubazi ariko yari imiryango y'abapolisi n'abasirikare icyo rero nacyo cyari ikibazo gikomeye cyari mu gishanga ibi bibazo rero byose iyi komisiyo yabishyikirije inzego za leta zibishyikiriza Minagri kugira ngo Minagri ijye kubyiga haba ariyo izafata umwanzuro hakurikije ibyatanzwe hagati rero aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatanu mu nama zagiye nyinshi zikorwa zirebana yaba iz'umutekano cyangwa izirebana n'ibibero byiza abaturage muri rusange hagiye hakunda kugarukwaho n'ubundi abayobozi baturutse hejuru baza bashinja abaturage ba Bugarama bati umutungo uva mu gishanga ugemurirwa interahamwe hari n'uwo bigeze bavuga ngo umuceri ujya muri Congo ariko hari umwe mu bashinzwe umutekano wavuze ati uramutse ujya muri Congo murabeshya uramutse ujya muri Congo twaba twarabaye indangare n'ingabo zacu twaba tudakora kuri icyo rero ndibuka nk'uriya mujenerali Gumishiriza wahoze ayobora akarere k'uburengerazuba yigeze avuga mu nama nari ndimo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu imbere y'icyari akarere ka Bugarama yigeze avuga ngo amafaranga musarura muri iki gishanga mukora mu makamba yungana mu mashinarwa mutura wizi ngo muyatwara muri Congo ngo dushatse twanabasubizayo n'iwanyu ngo n'ibisekuruza byanyu biri nari mpicaye ntabwo mvuga ngo ni umuntu wundi wabimbwiye ibyo rero mu by'ukuri bavugaga bwari uburyo bwo gutangira gahunda yabo bari baratangiye cyangwa batekerezaga igihe kirekire bakiri kwiga kandi ngo bashakishe uburyo bakwambura abaturage umutungo wabo babakeneshe nk'uko bakunze kubikora uwentroduije yanabivuze ndetse ni ukubambura uburenganzira bwabo muri rusange nk'uko rero natangiye mbivuga muri make ibi narimaze kuvuga ni ibyerekeranye n'amateka y'uko igihingwa cy'umuceri cyari gihagaze mu Bugarama yaba kuva uburyo cyahageze n'ababigizemo uruhare kugerera muri uriya mwaka nk'uko nari mbivuze haruguru muri 2002 bibiri na gatanu n'uburyo bagumye gushyiraho presiyo cyangwa guterwa ubwoba hari n'igihe kigeze kigera rwose abasirikare bajya mu gishanga ngo bagiye kubarura imirima bari bahagarariye umujenerali Busiza navuze nta banga ririmo n'ubu nuko abaturage bo mu Rwanda bafunze ariko igihe kizagera babivuge rwose babihamya barahari benshi bo kubihamya bo intego yabo rero imaze kugerwaho guhera mu mwaka w'2025 kugera mu mwaka w'2010 izo njyanama zari zivuyeho bahinduye bya bindi bise imirenge uturere tuvuyeho tunagabanijwe ubwo bakomeje n'ubundi wa mushinga wabo harimo uwo kugenda bakuraho bamwe mu bayobozi b'amakoperative kugira ngo bazibanganye ibimenyetso mu mwaka w'2010 rero ni hahandi hambere ngeze haje kuza ikintu cyitwa ngo isaranganya ese isaranganya basaranganyaga iki ikintu bashaka gusaranganya ni imirima y'abaturage nk'uko nabivuze abaturage babize icyuya bishakira abaturage bashoye amafaranga baguzishije amabanki abaturage bagurishije imitungo yabo kugira ngo babone iyo mitungo ikomoka ku mirima y'igishanga noneho leta iti hari amafaranga ntabwo akora mu gihugu ajya muri FDL tugomba kuyisaranganya abanyarwanda bose n'ibyiza by'igihugu ariko hashingiwe kuki bashingiye ku itegeko bari bamaze kuvugurura itegeko rigenga ubutaka mu ngingo yaryo sinibuka neza mu ngingo yaryo yavugaga ku bijyanye n'ibishanga icyo gihe rero baravugaga ngo igishanga naha definition y'igishanga ni ahantu hari amazi kandi hamezemo urufunzo bityo rero bakavuga ko aho hantu hose hari amazi hari igishanga hari amazi n'urufunzo ari aha leta niko itegeko rivuga ndibuka mu mwaka w'2004 wari umudepite mu nteko ishinga amategeko witwa Gatabazi Jean Marie Vianney niba ni ministre yaje gusobanurira inama njyanama y'akarere ka Bugarama ku bijyanye n'iryo tegeko twamubajije ibibazo ko ntitwari n'abantu benshi twamubajije ibibazo bijyanye naryo ndetse nk'umuntu wari uhagarariye komisiyo wari uhagarariye akarere muri komisiyo gukemura ibibazo by'igishanga nzi ibibazo birimo n'ibimaze kuvuga haruguru ninge nari mvuye n'ijambo ndamubwira nti itegeko riravuga ko aho hantu h'igishanga hitwa ha leta ari ahantu definitive ivuga ko igishanga ari ahantu hari amazi hari n'urufunzo ariko mu gishanga cya Bugarama hari udushanga twa kera kuko ndabyemera hari ibishanga mbere y'uko bakereya imirima y'umuceri aho ngaho turahazi ariko kuva igishanga cyose uko kingana hari abaturage bari bafitemo gakondo yabo hari abaturage bahishyizemo amazi batemye intoki ariko nta rufunzo ruhari ese itegeko kuko ritateganije ahantu hatari urufunzo ubwo haguriye hehe naho muvuga mu itegeko ko agomba kuba hari urufunzo n'amazi kandi Bugarama bwose butarimo urufunzo n'amazi igihe icyo gihe yaravuze ngo ibisubizo yaduhaye yaravuze ngo hajemo mugurumva ngo hajemo mu kibazo cya konfuri ngo mu bijyanye n'amategeko ngo azabisubiza bivuge ngo yumve icyo bazabikoraho ibyo byayirangiriye aho ngaho uko twabivuze leta rero ibinyujije muri minisiteri y'ubuhinzi yaje kuguma ishyiraho abaturage igitutu ibategeka ko hagomba gukorwa isaranganya rikozwe ku ngufu kandi ibintu rero byagenze gute mu gusaranganya haje komisiyo mu mwaka w'2010 agana ku mwisho haje delegasiyo ivuye i Kigali iyo delegasiyo yarimo abantu bo muri Minagri iyo delegasiyo yarimo abantu bo mu karere ka Rusizi iyo delegasiyo yari irimo na bamwe bo ku mirenge iryo se yasaranganya rero nta deba zabayeho cyangwa nta mishyikirano zabayeho ngo baganire abantu bavuge bya bibazo byabo bafite bo baje bababwira ibyo bagomba gukora ko ari ugusaranganya ibyiza by'igihugu ariko muri make nabivuze bwa uburyo bwo kugira ngo bihugure ku baturage babakeneshe ngo ntibajya bumvira rimwe na rimwe ngo ntibajya bumvira ngo leta ibintu nk'ibyo ngo banakorana n'abakeneye ibyagendeweho rero muri iryo saranganya bavugaga ko bashaka gusaranganya umutungo wa leta ibyiza by'igihugu bakavuga ko umuntu atagomba nta muturage wemerewe kurenza buroke zirenze eshatu z'abanyishije kabiri noneho bakavuga ko priority wihutirwa guhabwa umurima ari umuntu wari usanganywe umurima baraje abo bantu baza bitwaje kartografi yakozwe ngo n'indege niko babivugaga abatumvise n'igifaransa ni igishushanyo bazanye ngo cyafashwe n'indege noneho aba icyo baheraho bahereza abantu imirima ariko guhitamo uko bahereza abantu imirima kuko buri muntu yaje asanga hari ahiwe agomba kujya guhitamo abantu bahabwa imirima ababikoze ntabwo abaturage babamenyesheje naho byakorewe ntabwo bahamenyeshejwe n'abari bo na kondisiyo cyangwa ibyagendeweho kugira ngo bahereze abantu imirima ntabyo bamenyeshejwe muri uko rero gusaranganya muri icyo bise gusaranganya bagendeye kuri iyo karita ngo yakozwe n'indege byarimo n'umugabo witwa Jabo n'executive yari executive ku ntara bigaragara ko nawe yari inyuma y'ubwo bugambanyi ingaruka rero zaje kuvuka mu ibyo saranganya abaturage barabyemeye ko nta kindi bari gukora ingaruka rero zabayemo hari abaturage bibuze kandi basanganywe imirima ugasanga umuntu asanganywe imirima nka 50 ubu ni ntibisanzwe kugira ngo umuntu agire imirima 50 usanga umuntu asanganywe imirima 50 60 bagezeyo bamwe basanga nta bari kuri liste nta murima n'umwe bagira kandi bamwe ni babandi navuze bari bafite na gakondo navuga urugero rw'umusaza uzwi cyane witwa Poli utuye ku gasantere ka Muganza aho bita ku rya kane ni umusaza uzwi watuye kera n'umuntu wahinze umuceri bwa mbere mu Bugarama nta murima n'umwe yabonye hari umusaza witwa Byigero bombi bari abakire aho ngaho kuri iyo santere de negosi ya Muganza isoko ry'ubucuruzi rya Muganza nta murima n'umwe yabonye Byigero n'umukire watejwe imbere n'umuceri kubera imirima ye yari afite irenga 50 Byigero yatunze n'ikamyo yemwe kuye muri uwo muceri ariko nta murima n'umwe yabonye mu by'ukuri rero aba bombi baje gupfa mu myaka yakurikiye isaranganya bapfuye n'ibyo by'ubukene byarimo no guhangayika kubera umutungo wabo bambuwe nta handi bafiteho kwerekera n'imiryango yabo dore ko ari n'abantu bari bafite abagore benshi n'abana benshi icya kabiri rero cyaje kubonekamo n'abantu bibonye aho bise ngo mu mikara niko bababwiraga uri kwibona mu mikara nuko wajyagaho ugasanga kuri lisi ntaha na hamwe uri ntaho ugaragara kandi wari usanzwe ufite imirima hazamo n'ikindi kibazo cy'uko hari abantu bahawe umurima umwe bari basanganywe nk'imirima 20-30 kuzamura noneho icya nyuma rero kinakomeye hari abantu bagaragaye mu gishanga batazwi ugasanga umuntu nta murima yagiraga cyangwa ntabwo yari azwi mu gishanga ntuzi n'aho aturuka uretse kumva izina gusa ugasanga yabonye imirima 2-3-4 abo ni abagiye baturuka ahandi noneho ugasanga babandi bakavukire cyangwa se ba nyiri ibikingi ba nyiramasambu baburijwemo nuko nguko rero uko FPR yakenesheje abaturage mu Bugarama inyuze mu kintu kitwa isaranganya ariko yikinze yiyambitse umwenda wo kuniga abanyarwanda yise ngo ni itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda ku birebana n'ibishanga yaje gukurikirwa rero n'ikena rikomeye ku baturage kuko hari abaturage bari barashoye mu bishanga bakuye amafaranga yabo muri banki abenshi batejwe cyamunara ku buryo kuri uyu munsi wa none iyo ugeze nk'iwacu mu Bugarama njyaganira n'abantu baho hari n'abo njya mbona kuri YouTube bavugaho ku biganiro kera bajyaga bavuga ngo umwana yarwaye bwaki ngo arananuka asubira ibwana kandi yari yakuze mu by'ukuri usanga abo b'iwacu nabo basa naho sinzi nimba navuga ko bagwingiye ariko ntabwo nashidikanya mu by'ukuri kuvuga yuko ari ubugwingire buturuka kwamburwa umutungo wabo na leta kandi ku manywa y'ihangu nta leta yindi ariko ibi byose bikorwa n'uriya munyarugomo FPR wiyemeje kurimbura abaturage b'u Rwanda icyo rero ikindi cya kabiri icyo ni ikijyanye n'isaranganywa ry'imirima y'igishanga abaturage bo bamaze kubicaza byarangiye imirima yagiye ihabwa abasirikare imirima yagiye ihabwa abantu baturutse ku ntara ku karere za Kigali za Kibungo za hehe bayihaye abo bashaka bene wabo baziranye ariko amakuru dufite yizewe nuko byo iyo mirima bafite uburyo babikoze ibintu bya FPR kuko FPR niwe nyirikirere niwe nyirubutaka niwe utuma amazi ava dore ko n'umuyobozi wabo ngo ari impanga ya Yesu nguwo nyiri byiza nguwo nyiri ibihari byose akaba nta munyarwanda ubifiteho uburenganzira njyewe nkunze kubiyita FPR nkunze kuyita mugabo n'utw'abandi impamvu yita mugabo n'utw'abandi ni uko iryo utwayo ikajya n'ututarika muri icyo gihe rero inshuti bavandimwe rwose banyarwanda mukuri iki kiganiro muzanyumva ari abanyarwanda batinya kubivuga ariko birazwi tugomba kubivuga kuko uburwayi umuntu atabuvuze ntibukira ibi byose babikora bazi yuko baryamye ku banyarwanda bazi yuko nkuko navuze ni mugabo n'utwo abandi bafite ubutegetsi mu ntoki ariko abanyarwanda barabibika mu mitwe yabo bamenye ko babikorera ari abantu bazi ubwenge igihe bazashyika bakabyishyura kandi igihe kirageze mugani ndakeka ari kuri radiyo itarabuka bajya bavuga ngo igihe ni iki igihe ni iki abaturage umunsi bahagurutse ibimwahashye byose muzabita icya kabiri rero nshaka kugukomerezaho icya kabiri n'ibijyanye n'inganda nk'uko natangiye mbivuga abashinwa basize utumashini dutoye twakoreshwaga na mazutu abandi bakoreshaga amasekuru nyuma rero haje kuza nka kazekizi na rizikigire bakoresha utwo tumashini duto baza kugera aho bagura inganda zikomeye arizo bakoreshaga kugeza mu mwaka wa 1994 nyuma ya 1994 rero kubera abahinzi kubera bari bamaze kuvugurura igishanga umuceri ubaye mwinshi haje kuvuka ikibazo cyo kubona aho gutonorera umuceri no kubona abaguzi cyangwa isoko ry'umuceri bituma rero haba ubuvugizi ubuyobozi bwegereza ubuyobozi bw'akarere bwegereza abanyamafaranga bo mu Bugarama bashinga inganda kugira ngo zigire ubushobozi bwo gutonora umuceri wose wahingwaga kuri perimetere zikoreye Bugarama ni muri urwo rwego rero mu mwaka kuva muri nyuma y'intambara kugeza mu mwaka w'2012 ku kibaya cya Bugarama ndavuga perimetere zikoreye Bugarama hari imashini 36 zitonora umuceri zari ku murongo uturuka ubwo muri sitagana kuri Kamanyura ukaza ugataha ku kiraro cya Jambwe aho Bugarama hagabanyiraga na Nyakabuye noneho ku gice cya Nyakabuye hakaba hari imashini imwe yari hafi aho ngaho n'indi mashini y'i Nyakabuye hafi y'isoko izo zose kubera iki kubera ab'i Nyakabuye nabo igishanga kimaze gukatwa bagiye bagiye ahitwa Icyamura naho bahindura igishanga biremamo ubushobozi barikora amakoperative bishyira hamwe imirima yabo bayiyoboramo amazi kugeza za Nyakabuye no hirya y'isoko leta rero naho hose yarahakurikiranye ivuga yuko ngo ari igishanga cya leta kandi ari uko abaturage bagiye kubona nta handi bakura ibishyimbo bingamo ntacyo bamarira iyo amazu bari bafitemo barimuka baravuga ati bahashyira amazi kugira ngo bashyire umuceri ubateze imbere aho hose rero leta yivanzemo naho ijya kuhabambura kugeza rero mu mwaka w'2012 nari mvuze ko hari imashini 36 zitonora umuceri kandi mu buryo bwemewe n'amategeko iki gihe rero muri ya gahunda n'ubundi tugikomeza yo gukenesha abaturage FPR ikomeje gukora umugambi muremure yaje kuza gukoresha baje kuza gukoresha inama b'abanyenganda babaha amabwiriza bababwira uko bashaka guhagarika imashini kubera impamvu zikurikira baravuze bati hari akajagari mu mamashini nicyo kintu cya mbere icya kabiri bavuze ko ayo mamashini atonora umuceri nabi ntafite umuceri ufite karite nziza icya gatatu bavuze yuko imashini bafite zitagezweho ariko icyari kigambiriwe muri izo mashini 36 ubwaho uburyo bwo gushaka FPR uburyo yizigarurira porusantaje yose 100% ya za mashini ubwo rero byarakomeje nari maze kubivuga kondisiyo bashyizeho ko ari eshatu ngo akajagari no gutonora umuceri nabi n'imashini zitagezweho babashyizeho rero amananiza icyo gihe bari imbere ya delegasiyo yayiyobowe n'uwitwa Karibata wahoze ari minisitiri na Monica wahoze ari minisitiri bari baherekejwe n'umugabo witwa Mariko uwo Mariko naje gukurikirana amakuru yiwe bavuga ko ari mubyara wa perezida Paul Kagame ko yaraje ari kumwe n'aba bagore babiri ariko mu by'ukuri ari guhagararira inyungu za mubyara wiwe n'umuryango wabo sinzi nimba ari umuryango w'abega vumbaze nuko ubwo rero aba bantu bashyizeho pressure ku banyamashini amananiza bashyizeho rero nayahe baravuze bati abadafite ingufu zo kubaka inganda dokarite cyangwa inganda zikomeye zatumizwe mu mahanga nibagende basenye imashini zabo bazikureho ntazo dushaka kongera kumva ni strategi imwe FPR ikoresha turabizi za kangondo n'andi basenyera abaturage baragenda bakababwira bati hano tugomba gukorerwa ibikorwa bifite abaturage akamaro musenye ibindi tuzabivuganira nyuma ukisenyera naho bari abategetsi bati musenye mukureho babahigiye icya kabiri ndi kuvuga mu mananiza barababwiye bati mugomba gushaka imashini igizigezweho bitumijwe mu mahanga utayibonye ubwo nyine niyo wagiye gusenya byavuzwe niyo delegasiyo navuze yari yaganiriye na Monica na Kalibata na Mariko Mujyana wa Kagame uwo munsi rero bahavuye bemeje ko imashini 30 zose zihagaritswe hasigara imashini 6 ubwo ni uruganda rwarahitwa kuri Centre de Négociation ya Muganza rwitwa dukorere hamwe hari urwitwa Kavekivi ruri muri site nyine rwa koperative yitwa Kavekivi hari n'urundi ruri muri site rwitwa Timamu rwitwa bagitwa yamenye kotiko rimwe mba nibuka neza aba batatu rero bemerewe gukora babandi 30 bajya gusenya bajya kujugunya muri make rero muri uko gusenya kwabo abenshi uruganda rw'imashini bo simvuge ngo abenshi izi mashini zose uburyo zatumizwaga nari imbizi n'abandi wacu bajyaga bazituma muri Tanzania izindi zari zaravuye muri Kenya kugira ngo bashinge inganda bagendaga gusaba amafaranga cyane cyane muri Banki Populaire ya Bugarama kujya kimwe n'abajyaga gucuruza amafumbire yo gukoresha muri iyo miceri abenshi rero muri bo bari barasaze amadeni ya banki kandi batarishyura kimwe n'abari barishyuye bagejeje hagati ibi rero byatumye imashini 30 murumva ko ntibyoroshye basabye na leta kugira ngo bashake aho bajya kuzishinga biranga bamwe bashatse kwimukira mu Mutara barabwira ati ni ku butaka bw'u Rwanda abandi bashaka no kujyana muri Kongo ndibuka ko hari abafashwe bashaka kwerekeza inganda muri Kongo ziragaruka abantu rero baragiye barajugunya barahomba nuko bajya mu nzu bamwe batezwe icyamunara nguko rero uko mugabo n'utwo abandi yabigenje ku bijyanye n'imashini hasigara za mashini 6 ariko nabwo ntiyarekeyeho mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo Kagame yarimo kwiyamamaza sinzi nimba gisinde byiza no kwiyamamaza no kwiyereka abanyarwanda ahitwa ku mashyuza niho byabereye ibintu byo kwiyamamaza umugabo witwa Nzigimana Michel yanitabye Imana aho ari Imana muha amahoro n'umugisha Nzigimana Michel yasabye yazamuye ikibazo yagiye ahagarariye abantu basenye iyo mashini bose 30 bari baritoyemo ikipe kugira ngo ikurikirane ikibazo cyabo baragenze ntabo batagenze bagiye ku muvunyi bagiye muri Minagri bagiye mu nzego zose z'igihugu zibatera utwatsi aho bageze bakabajugumbiza ati muri abasazi none haza kwiyambaza umukuru w'igihugu nyine nka magistrat superieur bari baje muri gahunda zo kwiyereka abaturage muri 2017 nibyo bita kwiyamamaza Michel rero yatangiye abaza ikibazo cy'uburyo babahombeje imashini zabo asaba perezida wa repubulika uko yabarenganura ibyo ndi kuvuga ntabwo nabibwiwe nari mu gihugu cya Uganda nabyumviraga kuri radiyo Rwanda andi regite uko narayikurikiranaga Michel imbere y'uko arangiza ikibazo perezida Kagame yaramubwiye ngo mujya musobanura ibintu ngo mukabivangitiranya ngo niwicare ngo bafate undi ngibyo simbyumva ngo wabivangitiranishe Michel bamwambuye ijambo mu by'ukuri iyo ni imyitwarire mibi cyane y'abayobozi bakuru uretse ko bajya kubibaza babizi baje bafite briefing nibo baba babiteje nyuma bakazingitirana n'abaturage ntihagire igisubizo nyacyo babaha cyane ko icyari kirimo nk'uko nza kubyerekana FPR yashakaga kwigarurira ikibaya cya Bugarama 100% ku muceri imirima yo yari yamaze kuyifata aha yari igeze ku mashini ko imaze kwirukana imashini 30 yari isigaje mu 6 zibafasha kugira ngo bamenyere nabo babone ko batumeka izindi na zazindi bazazitwara nyuma rero haje kuza urundi ruganda rumwe uganda rwaje bubakwa muri cya kigo cya Rizikitire ikigo cya leta cyatungwaga na minisiteri y'ubuhinzi haza kuza mu ruganda bashinzemo mbere habaga mu ruganda rwa koperative yitwaga CPRB iyo ngiyo bakuyeho nayo barajugunya ubu n'ikintu abaho nta n'uwamenya n'abari bayigize ni byiza byayo ubwo barabyigarutse muri icyo kigo rero baje gushinga mu ruganda rw'umuntu w'umunya-Australia ngo bamwita mu Isilamu ubu ruganda rero mu by'ukuri ntabwo byumvikana ko bari gufata abahinzi cyangwa abanyenganda b'abanyarwanda ngo birukane no mujye kuza mu munya-Australia bari buza gushinga uruganda ntabwo mu Rwanda uru ruganda umutungo ugendaho ni umutungo uciriritse uringaniye ntabwo uru ruganda hari kubura umunyarwanda uruhubaka nawe kugira ngo ibyo byiza bitahe ku banyarwanda bitagiye guhabwa abanyamahanga icyaje kugaragara ku makuru twabonye ni uko uru ruganda ari urwa FPR ifite imigabane ijana ku ijana uyu akaba ari wa munyamahanga bazanye gashaka buhake kugira ngo bakoreshe bahuma abanyarwanda ariko amakuru atari bivumbi turayafite nyuma rero urwo ruganda rwari rubaye urwa kabiri haje kuza urundi ruganda rwa gatanu ariko ruganda rwitwa Sodali rwashinzwe yitwa ku rya gatandatu uru ruganda rero bakunze kurwitirira Kiliziya Gatulika ariko nubwo bagwikiriye Kiliziya Gatulika amakuru ahari avuga yuko Kiliziya Gatulika ifitemo 20% ku ijana FPR ikaba ifitemo 80% ku ijana urumva rero yuko muri make FPR yari imaze kugira akaboko muri Sodali imaze kukagira no mu rundi ruganda rwa no muri uru ruganda rwubatse mu kigo cya Bizikiritire nyuma y'ibi rero zimaze kubesha haje nabwo kuza indi delegasiyo yari iyobowe na wa mugore n'ubundi Monica bafata uruganda rumwe rwitwa dukorere hamwe rw'umuntu w'umuprive yego byitwa ishyirahamwe ariko yari umuprive n'umugabo wari utuye iyo ngiyo mu Bugarama yitwa Nkusi bamubwira yuko uruganda rwiwe ngo rutujuje kondisiyo ko hari ibiburamo uruganda nabwo baba bararufunze barufunze bajya no ku rundi ruganda rwo kwitwa Timamu ubwo habasigaye eshatu izo ni ebyiri uwitwa Timamu we yakingiwe ikibaba n'amasanzire yiwe witwa Mukama Abasi ni umuntu ukomeye muri FPR Mukama Abasi rero kubera amasanzire yafitemo n'imigabane uruganda bagumye bakingira ikibaba kugeza aho baje kurugurisha ariko n'ubundi rwaje kugurishwa muri FPR niyo makuru dufite uriya Nkusi rero bamushoboye mu nkiko kugira ngo bashobore uburyo bwo kumutsinsura muri rwa ruganda rwiwe dukorere hamwe baza kurumwambura burundu kugeza aho yaje no gutsinda atsinze mu rukiko baza kurangiza urubanza nge ndi Uganda narebye ku kinyamakuru cyasohotse mu Rwanda amenya ikinyamakuru umuco cyangwa igihe sinibuka neza aho abahesha b'inkiko baje kurangiza urubanza baje kurangiza urubanza kuri urwo ruganda abaturage babatera amabuye barabibuka rukankari byasubiye rero haba umutekano muke bihamagaza na polisi byasubiye mu manza imfunguzo z'uruganda zisubirwanyirizwa nyir'uruganda ariko nyuma polisi ubwayo yaje kumufatira bimwambura imutegeka kutazongera gukandagira kuri urwo ruganda yarukandagiramo agahura n'ingorane uwo mugabo baramukenesheje bamwambura byose namwe mwibaza uruganda rwari rwaguze miliyoni ishize 640 kandi afite miliyoni 500 yamujije banki byaje kurangira abaye nawe nk'aba bandi twavuze ubwo abagiye nka kwa kundi bamwe tujya tuvuga ko bagiye ku muhanda nyuma yaho nta n'ubaje kumenya n'irengero ryiwe n'ubu njyambaza bakavuga ngo ntabwo bazi irengero rye n'umugore ntibazi irengero rye abana be babayeho nk'abana bandi basanzwe barabakendesheje ni rubanda rugufi rusanzwe ku bantu bari bafite umutungo ugera muri miliyoni 780 wabo ahubwo ibyabo numvise bashobora kuba barateza icyamunara ibintu nk'ibyo icyakurikiye rero aho ngaho kwa kuboko kwa FPR ni uko rwa ruganda rwa dukorere hamwe bari bambuye uwo mugabo baje kuruhuza na rwa rundi rwitwa Sodali bafiteho 80% FPR ubwibiganye rwa ruganda rwa kabiri ubwo rukaba ruri rwitwa dukorere hamwe ariko ni urwa Sodali ngo niyo yaruguze niko babivuze indimi zabo turazizi ntacyo twirirwa dutindaho cyane umugambi wabo ni ukwica abaturage ibyo turabizi niwo bitindeho hanyuma rero nk'uko nari mbivuze inganda hafi ya zose zigaruriwe na FPR kuko n'urwitwaga urwa Kazekizi na rwo baje kubashyiraho kuresha bararubambura ruza kugurishwa rugurishijwe nabo bivuga yuko n'ubundi rwagiye mu maboko y'abo bantu inganda rero zisigaye zagisigaye zose uko ari eshanu nk'uko nabivuze Sodali niyo dukorera hamwe bigeze mu maboko yabo Kazekizi bigeze mu maboko yabo ubwo kwa Timamu nabo bararuguze na rwa wundi rw'umunyawusitaraliya n'urwa Kazekizi inkunga kazekivi imaza ziyazigeze mu maboko yabo nguko uko FPR yashoboye kuganya cyangwa gufata autonomi cyangwa se ubwigenge ku bucuruzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama irongera ifata ifata igice kinini cy'umutungo ndetse cy'imirima y'umuceri ya Bugarama biba bigiye mu maboko yabo ikibabaje rero giteye n'agahinda nuko muri izo nganda zose nk'abari bafite inganda 30 birukanwe bigeze bagira igitekerezo bajya hamwe bavuga ngo bahuze ingufu bari bafite bashinga uruganda rumwe noneho leta ibafashe kugira ngo bishobore kuvura cya gihombo cyabo barabangiye bababwira ko niba bashaka kurushinga batarushinga ku butaka bw'u Rwanda ko ibyo batabyemera ngibyo bavandimwe banyarwanda mu nkurikira ibyarabaye tuba tubifite ariko ni ngombwa kuko tubisangiza abanyarwanda bose ngo bumve ibyo mugabo n'utw'abandi ari gukora ku butaka bw'u Rwanda nyuma y'ibi rero yo gukenesha abanyenganda umuntu nuko nk'abari iwacu muri Cyangugu banyumva abazashobora gutembereza nko muri Bugarama bazabaririza abantu bari batunze imashini izi nganda z'imashini uzasanga nibo babandi bageze aho bikomeye ugasanga umuntu avuye mu giturage imirima yari afite baraye umwaka ndabona nicyo cya mbere kuko abo benshi bari bafite imirima icyaka kuko barahingishaga bagatondora ivuye mu yabo no mu iyo banuriye abaturage noneho andi bayashyira mu mashini ubwo ni ukuvuga ko babambuye ku mirima baba baratakaje babatwaye n'imashini byo ni ugutakara sample gusa basigaye no mu madeni abo rero bagiye bagira ikibazo cyo kuba mu giturage mu Bugarama bakavuga bati oya reka tujye i Kigali kugwa mu Bugarama ugasanga umuntu wari ufite uruganda ni umuyedi ku ishantiye yirirwa aterura amatafari cyangwa aterura isima ni agahinda ku bana b'u Rwanda mu by'ukuri uyu mugambi ni umugambi mubisha wo gukenesha abanyarwanda kandi ku buryo bwateguwe cyangwa ku buryo bukoze kinyamwuga uyu munsi wa none rero reka tuvuge ku muhinzi noneho nawe usigaye muri wa muceri urimo twamaze kubona ko imirima bayitwaye bikubiye y'ubuhinzi bikubiye na n'isoko kubera ko bihaye inganda zose ubu muri uyu munsi wa none nk'uko nabivuze ruguru hari igishanga gikasemo nacyo ya amazone ane hari noru side centre na hari amajyaruguru hari hagati hari n'amajyepfo hakabamo n'indi zone yitwa Kizura buri zone igiye ifite koperative kandi izo koperative zose zibumbiye mu kintu bita union de koperative nicyo gishobora kubavuganira aba bose organisation yabyo nk'uko nayibonye cyangwa nk'uko byari bisanzwe iteguye neza ariko ikibazo ni ngombwa ko dushimana ibintu biteguye neza uko ibyigishanga ndabizi ariko ikibazo ni ukuvuga ngo nimba iteguye neza inyungu bifitiye umuturage w'u Rwanda ni igihe kuko njyewe Jean Bosco Ngarama uri kuvuga muri uyu mwanya wa none ndi kuvuganira umuturage ibyo wategura byose ni kimwe n'uko usanga mu itegeko nshinga bavuga ngo umuturage afite uburenganzira bwo kubaho yego biranditse bikoze neza ariko ejo ukumva ngo habayeho kininapingi ukumva ngo umuntu yaburiwe irengero ukumva ngo baturaguye umurambo ahangaha ukumva umuntu we yabuze wabaza leta ngo ntitubizi akazimira akamara amezi angahe ari kuri torti kuyica rubozo ibyo nanjye barabinkoriza yazaboneka ngo yagiye imbere y'abanyamakuru yazaboneka ngo ari mu rukiko cya gihe se yari ari hehe kandi iryo tegeko birabye itegeko amategeko arabibuza ibyo rero ntacyo bivuze kuba wenda bafite ibiteguye neza ikibazo ni ukuvuga ngo ese umuturage abona ibyo yakagombye utwo duke n'ubundi mwamusigiye hari uburyo amakuru mfite rwose avugwa ko ngo hariho komisiyo ngo yo gushyiraho ibiciro by'umuceri igizwe na Minagri n'abantu bo muri Minacomo na federasiyo y'abahinzi na koperative na federasiyo y'inganda naba rero baterana buri gihembwe kugira ngo bashyireho igiciro cy'umuceri nk'uko natangiye mbivuga ikibazo si ukuvuga ko baterana cyangwa ko bashyiraho igiciro cy'umuceri ahubwo inyungu ahubwo icyo giciro gifasha umuturage iki nko kuri uyu munsi wa none umuceri udatonoye muri iyi sezo uri kugura amafaranga 279 umuntu aribaza ati bashingiye kuki abo bantu bajya gushyira kuri 279 buri sezo igihe gihinduka iyo hatabuzeho abiri hiyongeraho abiri cyangwa hakamanukaho atanu ese bigendera kuki muri ayo 279 ni umuceri udatonoye niko babagurira ziriya nganda za FPR niko ziza kubagurira abo bavunitse birirwa batarije amaguru mu mazi noneho ugasanga za nganda zo zawujyanye umuceri zawutonoye ugasanga ikiro cy'umuceri kigura amafaranga 800 ahantu utuye mu Bugarama hahingwa kandi hera umuceri ku kibaya kiva ku Rusizi ukatahaganya kabuye ugasanga za Kigali umuceri uragura 1,000 ari na karite z'imiceri zigura heze zigura no mu 1,500 ikindi muri aya mategeko nubwo navuze mu Rwanda cyo kikoze neza ndi kubaza gusa umuturage nyuma y'iki hari amabwiriza yahawe abahinzi bahinga umuceri mu kibaya cya Bugarama yuko kizira kikaziririzwa gufata umuceri ukawutwaye imuhira itegeko rivuga ko ugomba gusarura umuceri guhinga ukurikije amabwiriza ya koperative ugasarura umuceri hakurikije amabwiriza ya koperative ukawujyana ku kibuga banikaho ukawanika bakawugura ukajyanwa mu nganda wowe ukarya umuceri ari ukugiye kuwugura mu ruganda bavandimwe ngiki kizatuma ngiki kizicabanyarwanda umuturage agugurishije umuceri 279 wowe ukamubuza kugira itajya nawe wawize ukamutegeka kuza kugurira unamuhinzi kuri 800 ku gihumbi ese wowe amafaranga uri ku muca depense wakoresheje ni izihe barangiza ngo baturage ngo mu gishanga barunguka ngiye mvuka mu bugarama nigeze umuntu ambwira ati ko kuki wowe udahinga umuceri ndavuga nti nange nagombye kuhinga wo kurya bati twe turawuhinga wo kurya ndavuga nti ntereza tuzana imibare tureba amafaranga bakodesha borokino ndeba depense yo guhinga kubagarira gutera ifumbire gutema gushyiramo amazi byose nkoresheje umukozi ndabarasanga nsaruye ndebye n'ibiro by'umuceri bigomba kuba bivuyemo nkubye nsanga ni muri negatifu warambwira ati woya wowe ntubizi twe turunguka ansobanurira uko abikora umuturage we nsanga ahinga umurima wiwe amafaranga iyo awuhinze agiye gusarura ntaba ari amafaranga yagombye kuba yawukodesheje yitaza kuba rubi ntaba ari amafaranga yagombaga kwihemba yagiye guhinga yagiye gutema ntaba ari amafaranga yagombaga kwihemba yagiye gushyiramo amazi ntaba ari amafaranga yagombaga kwihemba yagiye gusarura ntaba ari amafaranga yagombaga kwihemba yo kwanika ntaba ari amafaranga yagombaga kwihemba yo kugosora ntaba ari amafaranga yagombaga kwihemba iminsi yakoze yirirwa ategereje ngo agiye kugurisha ahubwo bakubwira ko depense yakoze ari ifumbire yaguze gusa ku murima wenda wavuyemo 1,000 tuvuge no mu rugero ariko si realite umurima avuyemo 200,000 bakubwira ko amafaranga yadepanshije ari 30,000 gusa yaguze ifumbire ukibaza niba ajya kwihinga ngiye mbibaze mbimwerese ngo yangwa abantu ngo mwe ngo mwagiye bishirwa mujya mukora imibare nabi ibyo ngibyo ubikurikije ngo ntacyo wazageraho ngo ntiwahinga muri make rero icyo nashakaga kuvugaho ku bijyanye n'ibiciro bihabwa umuceri no muri kino gihe hari hamaze iminsi abaturage bivumbura bavuga ko umuceri wumiye cyangwa se wanyagiriwe ku bibuga kubera inganda zatinze kubagurira hari igihe zibagurira zigatsindana amafaranga kuyabahereza ugasanga baraserereye ari abajyana abana mu mashuri bakaba bafite ibibazo kimwe n'uburenganzira rimwe na rimwe kugira ngo babone inguzanyo bahinze nabyo bigorana ariko mu by'ukuri icyo nashakaga kugarukaho ni uko amafaranga aherezwa umuturage uhinga umuceri ni make ugereranije n'ayo uriya munyenganda wempoza ushyiraho ibiciro FPR ahabwa kuko byaba bibabaje uhinga umuceri aramutse awugurishije ku munyenganda kuri makeya noneho umunyenganda bakamugurisha kuri menshi kandi akaza kumutegeka ko nta muceri yemerewe gutwara imuhira kugira ngo agaruke aze kugura wa wundi wiwe bivuga iki rero bivuga ko ahangaha icyo baba bashaka no kugira ngo bagumane monopole y'amafaranga yabo umuturage waguma akennye ngo bagume bakize nguko rero mu bintu bitatu nari maze kuvuga cyo bambuye abaturage imirima yabo icya kabiri ari uburyo babambuye inganda zabo binanyuranyije n'amategeko byombi icya gatatu ni uko bakomeje kurindagiza umuturage bamuhereza amafaranga make ku musaruro we bakamubuza no kurya ko kimwe byigeze bivugwa kera ko hari itangazo rigeze ritegurwa ngo nta muntu wemerewe guca ikigori kujyana mu rugo ibi rero mu by'ukuri bikaba ari umuco mubi ikibi ntabwo kimenyerwa rwose ahubwo ikibi abantu barakirwanya uretse ko hari na principe zijya zivuga ngo hari amahame avuga ngo ingoma y'igitugu isenyuka vuba kuko igira abanzi benshi ubwayo irisenya aba rero bicaye bazi yuko abaturage rwose ibyo bakora babahemukira kandi abaturage ni rubanda baba nibabireba bakabibona uretse ko aba babikora nabo barabizi yuko iyo baza kuba bakundwa nta mpamvu y'uko igihe cy'amatora cyagera kandi washyizeho umukandida umwe ukagushyira n'umuntu mu cyumba ujya kureba uko umuntu atora cyangwa kumutera igikumwe nimba ukumva n'abaturage ibyo bikorera iki bwana Kabagema ndumva aho nari ngeze nabagarukiye wabaye ikibazo mufite mukakimbaza hanyuma tugakomeza tugasosa murakoze cyane
urakoze umbare ni Jean Bosco Ngarama nakoze Jean Claude Ngarama nibyo Jean Bosco voilà urakoze cyane ndagushimiye cyane rwose ahubwo vraiment uzashake izindi expose uze uziduhe kubera ko hari ahantu uruhazi uhabonye ibintu byinshi vraiment byaba ari amahirwe akomeye wongeye kugira ikindi kiganiro uza ukadutegurira ndizera ko abanyarwanda bagukurikiye banyuzwe rwose banyuzwe kandi ndizera ko ejo bazatubwira bati uwo muntu muzamugarura reka mbanze nakire mushimiye Jean Pierre bambwiye ko ari mu kiganiro mushimiye uracyahari
ndahari ndakumva Edouard
urakoze kuza mu kiganiro nanze guhagarika Jean Bosco atarangije iri expose ye ubwo nawe wafata akanya ugasuhuza abatwumva waba ufite ikibazo wamubaza ukakibaza cyaba ntacyo tukakomeza ikiganiro cyacu ijambo ni ryawe Jean Pierre
urakoze cyane Edouard ndashimira na Jean Bosco nabandi bose badukurikiye nabo dufatanyije ku buhanga bw'ibyuma shimira ikiganiro mu byukuri cyiza ya atugejeho numva nta ibibazo ntago namubaza ibibazo byinshi gusa ikintu navuga nuko namusaba mbese kugira ngo dufatanye ajya agaruka kenshi kuko nkuko mubizi hari ahantu n'ahantu avuze ibyiza byinshi bihari mu byukuri abaturage bakeneye kumva umuntu uhibereye ubizi neza cyangwa se ubifiteho amakuru ahagije mu minsi ishize uribwa ko twavuzeho ikiganiro umwanya munini tuvuga ukuntu abantu bahari ya nyine irusizi bari kwambuka bajya gucururiza muri Congo bari gukinga amangazini yabo bajya gucururiza hakurya na twabivuzeho ariko nawe buri yaza kuba hari mu byukuri nawe akagira icyo twongeraho kuko buriya nawe afite amakuru yimbitse kandi y'abantu bahibereye ni ibintu byiza birushaho gutuma ikiganiro kiryoha kandi nawe n'abagikurikiye bakumva yuko hari ukuri kuba guhari hanyuma tugateza imbere ibiganiro nyine byaragitahuka n'ibiganiro by'ihuriro nyarwanda muri rusange numva nta bibazo byinshi nabaza ahubwo namushimira cyane kandi tukanakomeza kubera ko uru ni urugamba rw'abantu tugomba kurwanira hamwe tugomba kurwana turwanda ku baturage cyane cyane barengana kugera akagero kose bamburwa ibyabo hari ibintu avuze by'imashini zari 36 mu by'ukuri kera zikaza kugera kuri 3 ubundi zikagera kuri 5 zikongera ubuziga bazisigaye ari za FPR muri make zose n'urusigaye ngo ari urwa FPR urumva ni ibintu birebire cyane abaturage bahari yumva bari mu kaga kandi kuba banatuye no ku mupaka nyine banavuga bati buriya bajya hakurya muri Congo gufatanya na FDLR kuba batuye hariya mu by'ukuri kandi n'akarere gakize urumva uretse ni na kiriya kibaya na karere k'ikawa na karere kera icyayi kandi no ku mupaka urumva bafite uburyo bari bafite uburyo bwo kubaho ariko kari agatsiko ntikabemerera kagomba kugira ngo gafate ibyo bafite byose uko biri kose kakabagira abashomeri cyangwa abakene kandi mu by'ukuri bari bitize rero Edouard n'abandi ubwo turakomeza mu kiganiro kw'ingingo numva namushimira cyane kandi nimusaba kujya agaruka rwose
urakoze Jean Pierre nanjye rwose ndamusaba guhora agaruka kubera ko afite amakuru menshi noneho rero muzi ko twakunze kuvuga kenshi kuri radio itahuka twerekana ukuntu hirya no hino bambura abaturage ibishanga bakabiha cyane cyane abashoramari ba FPR umuntu akantu akabara hari igishanga gitunze abantu 1,500,000 ukumva ngo bacyambuye abantu ngo abo bantu bose bakibambuye kandi iyo kibatunze mu mpeshyi bakakibambura akagiha umuntu umwe tukavuga tuti mu buryo bwa politiki si ibintu birashoboka waba urimo gukora ukavuga ese ishya FPR ni ishyaka rya politiki nonese niba uri ishyaka rya politiki ushobora gufata inyungu z'abantu 1,500,000 ukazigurana inyungu z'umuntu umwe tukavuga ibi ntabwo byumvikana no mu buryo buri morale ntabwo ibintu byumvikana ariko FPR yabikora ahantu hose ariko mwabonye wi
nimbaduko
nawe urahari ikaze mbaduko mbabare ntabwo namenye ko uhari ikaze ikiganiro wasuhuza abatwumva ugatanga komantere zawe niba ari ikibazo ubaza Jean Bosco ukakimubaza ijambo ni ryawe
urakoze cyane unyihanganire ko nguciye mu ijambo ndakuramutse ndagushimira shimira nabo turi kumwe Jean Bosco namwumvise expose yaduhaye nayumvise cyane nayikunze ariko ndamuramutsa Tudaboru nkaramutsa na Jean Pierre nkaramutsa na Madame Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma hanyuma nkaramutsa n'abaduteze amatwi naho ikibazo nta kibazo mfite kuko ibyo yavuze birahagije cyane ku bibazo twagiye tubikomozaho gahoro gahoro tubivuga ariko kubera ko tutahazi hariya yego nubwo duturanye na cyangwa ubwo ariko ntabwo mpazi neza cyane ni hirya y'ishyamba ariko rero ibibazo byaho cyangwa by'umuceri twakunze kubivuga kenshi kuri iyi radiyo ariko noneho we yabivuye muzi nkaba rero nishimye ko abivuze nk'uko mwabimusabye icyo nanamushimira cyane igituma yagaruka no kuri radiyo itahuka nuko we azi FPR cyane nkanjye FPR ntabwo nyizi nyizi mu kuri za YouTube cyangwa bibi cyangwa kubibwirwa n'abantu babanye nayo ariko njye ntabwo nabanye nayo rezoma we rero arayizi avuye mu Rwanda vuba aravuga ibyo yahagazeho aravuga ibyo yabonye ibyo bintu byinkuru zimvaho ni byiza cyane bituma n'abanyomoza cyangwa n'abahakana bibagora ko babinyomoza kubera izo mpamvu rero kandi ko ubona natinyuka kandi ubona ari umugabo kuko utarya indimi byadufasha rwose akunze kujya agaruka akaza akadufasha agasobanurira abanyarwanda bakumva akangara cyane twaguyemo akandi kantu wari nabonye nuko nubwo leta zabanje hari amakosa menshi zaba zarakoze ariko zakoreraga abaturage ntabwo zashyiraga inda zabo imbere wumvise expose yavuze nuko numvaga nuko nabonaga ko leta yahaga amahoro abaturage ntibadumbaguze ntibahoze ku munigo ntibambura utwabo kandi kabareka bakagera amasambu yabo ariko iyo ngubu ibyo bakoze bari abaturage bo mu Bugarama n'ibyo bakoze Rwigara Senaporo kandi ngo yari umuntu wakundaga FPR wayifashije watungira ku butegetsi ariko murebe ibintu icyo bamuhembye murakoze mbande cyaho
urakoze gusa icyo n'ibyo twavugaga nuko twakunze kubanenga ko bambura abaturage ubutaka bwabo bakabuha ngo bashoramari noneho niba mukurikirana iteko ry'ubutaka rishyashya noneho babigize nkaho ari ibintu byemewe kubera ko baravuga bati ibishanga ni ibya leta nkuko nawe yabivuze kandi yabivuzeho usiye ko icyo gihe byari bitajya mu itegeko n'ubu byabaye itegeko rishyashya bashyize ejo bundi bavuguruye ni ibya leta kandi FPR ifite uburenganzira nawe ntabwo FPR leta ifite uburenganzira bwo gufata ibishanga byayo cyangwa se ubutaka bwayo ikabiha umuntu ishaka ubwo urumva ko zandura utwaraga duhora tubuza tuvuga tuti ibyo bintu mukora ntabwo bibeho n'iminashoboka bazaratubwira bati biri mu mategeko itegeko rirabitwemerera leta ishobora gufata ubutaka bwayo ikabuha uwishaka ikabugurisha umunyamahanga ndetse n'abanyamahanga bashyizemo ngabashoramari b'abanyamahanga babashyizemo none wumva ko ni ibintu bitoroshye iriya leta duhanganye ntabwo ari leta yoroshye hagomba kugira ikintu gikorwa gikomeye cyane kugira ngo abantu bazabohoke kame murabona ko abantu bamburwa uburenganzira bwabo bw'ibanze umuntu wakurikiye iri expose akareba ukuntu bakeneje abantu ugafata credit ibintu byawe bakabikwambura cyangwa se bavuga ngo bisenye ukagenda ni ibintu biteye ubwoba reka tujye ku nyungu yacu ya kabiri Jean Bosco niba tukiri kumwe akari nk'akantu wibagiwe gato cyane agatekerezo wenda waba usigaranye wa gatanga tugakomeza ingingo yacu ya kabiri
nagiraga ngo ahubwo sezere nkureka ko mfirije nongeraho akantu gatoya sezere
yego
bo murakoze rero bwana kabagema ku mwanya mwampaye kandi nshimira radio itahuka nshimira kandi na RNC yatekereje gushingira radio yumvwa n'abantu benshi kandi bafitiye akamaro icyambere nabashimira ni iki kiganiro mwashyizemo cyitwa ubukene n'imibereho mibi y'abaturage kuko gifasha abantu benshi ndizera ko abadukurikiranye muri iki kiganiro hari ukuri bari bubone cyangwa se nabo hari uko batekereza bakaba bafata umwanzuro ku bibazo bibareba tukiri aho ari byo mwavuze mu kanya nagira ngo ngarukireho gatoya hari umuntu ushobora nkunze kubivuga hari umuntu ushobora kuvuga ati ibyo bavuze barabeshya dore ko mu Rwanda bakunze kwitwaza ngo abantu bavuga ngo bavuze bari hanze ngo babashaka guharika igihugu cy'u Rwanda kandi nkaba nzi neza yuko radio itahuka ikurikiranwa n'abategetsi benshi b'u Rwanda nagiraga ngo mvuge nti umuntu uzumva icyo nabeshye azabahamagare kuri radio itahuka mumuhereze ikiganiro azamvuguruze biba ngombwa azaze tuganire bibaye ngombwa ubwo namuha n'ingero kuba azaba yavuze ko nabeshye ikiyongera kuri ibyo nk'igihamya nuko mu mwaka w'2004 nahagarariye akarere nyoboye delegasiyo yari gukoze urugendo shuri ni koperative yari gukoze urugendo shuri yo mu yitwa mu Kizura yitwaga Kopaki yo yagiye mu karere ka Nyamure ni mu Mayaga tujyayo tuganira dusura kandi igishanga cyawo tuganira n'abaho tubera experience yawo twaravuye tujya mu Muvumba ninge nari nyihagarariye tuganira nabo tureba experience yaho tuvayo tubaza turara ku kigo iwacu tukabusunze dukora synthese kuko nibo baherekezaga iyo koperative mu bijyanye no kwiyubaka aho rero byatumye bimpa amakuru menshi ikindi cya kabiri gitoya nari nanibagiwe kuvuga mu mwaka w'2010 mbere y'uko basaranganya imirima njye nanjye mfatwa nk'umuntu ngo urwanya leta ariko icyo banzizaga ni uko navuganiraga abaturage kandi mba mu miryango yaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu 2010 rero hari ikibazo nigeze ngira niyambaza abanyabubasha bo hejuru abanyabubasha banyohereza kwa generali Gumisiriza nibo bagombaga kukinkemurira njayo yarampamagaye iwiwe muri salon nageze mu gitondo saa 3 tutaravugana kubyo twagombaga kuvugana uko yarabizi nimba ari no kundi ikiganiro mvuga umugabo ntangaho umugabo ntanga n'Imana iri mu ijuru ndica iwe muri salon turaganira muzanye na faranga manywa masaa 3 arangije ikintu cya mbere yambajije ngo Bosco uri umuntu w'umubwira makandi uravuka tuzi uko uza makuru ninda yazi umwira ikibazo kiri mu gishanga cy'umuntu cyo cyeri cya Bugarama musobanuri wambwira ko ngo bavamo amafaranga menshi ko bakeka ko ajya mu nteramo musobanuri uburyo muri mibare ko nari mbizi mu mutwe nk'ibi nawe zivuga reka ko umuturage nta mafaranga asigara nawe ngo ko we abara nabi n'akazi yakoze ntakabarire umusubizo yarandebye atarakemura n'ibibazo yagombaga kunkemurira ndabyibuka uwo musisi nzawibagirwa n'icyuje nticyanjyanyeyo muri sariwe yarambwiye ngo ariko wange wize mu wakangaye ngo wize ishuri ngo nta bwenge ugira ibyo yanyutse nabi n'ibyo yagombaga kumubwira byabinjyanyeyo si ngombwa byo ngo mbivuge hano ambibwira nabi antuka nta n'igisubizo nabonye singe nagize Imana mbona nsohotse nari ndi kuri iyo shitani mfata inzira ndataha n'ibyo nari ngiye gukoraho ntacyo byatwaye ariko ntacyo byamariye kubari bantumye yuko naje no kuvugana nabo ndabwira nti sinzasubiraho nanga kubabwira ibyo ngo batazabimubwira akandangiza ariko mu by'ukuri rero bivuga ko ibi bintu byari mu mugambi wabariye abantu mu gusoza rero nk'uko nari maze kubivuga navuze ko FPR ngenge nyita ko FPR ngenyita mugabo n'utwabandi cyangwa ahita rwabuze isoni yitwaje itegeko kuko niyashyiraho itegeko rifutitse irenganya abaturage ibambura imitungo yabo irabakenesha ibambura imirima ibambura inganda ndetse n'ubikomeje kubanyunyuza umuceri bihingiye bakurishije ingufu zabo yo ikaza kuwubambura ikawucuruza yitwaje izo nganda ikagaruka no kuwubagurisha ku mafaranga menshi ikababuza no kuwuryaho bawukuye mu murimo wabo ikabategeka ko bawuryaho ari uko bavuye kuyigurira mu by'ukuri ibyo ikora byose ibikore izi yuko abanyarwanda baba bariho none yaba ariho bazaba ejo abanyarwanda ntabwo ari injiji ibyo bakora barabireba hari urugero nkunda gutanga urabona mu myaka ya kera hari ubwo bajyaga bavuga bati hari ubwo buri mwaka perezida yatangaga umwaka wajyaga kurangira ndavuga ku butegetsi bwa Habyarimana niho nari nzi ubwenge umwaka wajyaga kurangira buri gihe ku itariki 31 twararaga twicaye dutegereje ko perezida yita umwaka izina ukumva wise umwaka w'amazi meza umwaka w'ufata neza ubutaka umwaka w'ibidukikije umwaka w'uburezi ibintu nk'ibyo icyo gihe muri ibyo bihe twabaga tunategereje ko perezida buri gihe atanga liberasiyo akavuga ati abantu barafunye imyaka 10 bose bagiye kuri 2 ariko abamazemo umwe ni batahe gutyo gutyo bakabitanga muri rusange bitiswe liberasiyo kondisiyoneri nka zimwe zo mu Rwanda ngo umuntu agomba gusohoka muri gereza ari uko agombye kubanza gusaba Kagame imbabazi no icyo gihe yabikoraga kuri rusange agatanga imbabazi kuri bose ukabona mu by'ukuri abaturage bibonamo umukuru w'igihugu nk'umubyeyi niho bakuraga banavuga ati ni umubyeyi ubutegetsi bwose bugira amakosa nta butagira amakosa ariko nibura umutegetsi agashobora kwereka abaturage yuko ari umuyobozi w'igihugu w'intabera ni muri urwo rwego rero wasangaga nko mu myaka ya za 60 kuzamura ababyeyi wumva umubyeyi yise umwana wati yise umwana Kayibanda harabitaga abagiregware hari ubwo bakiragaho guverinoma ugasanga abaturage bategereje kugira ngo bumve amazina ava muri abo bategetsi ugasanga ariyo bise abana babo hari abana benshi bariho nk'ubu usanga bitwa ngo bahabwa Imana Bonaventure bagiye bayakura kuri Habimana Bonaventure ari umutegetsi wamaze w'igihe kirekire wari uzwi mu Rwanda bo ni kenshi ndetse bakenerwaho guverinoma cyangwa mu mazina ya guverinoma cyangwa se kuri radiyo Rwanda ukumva ugacunga abantu nk'abanyamakuru bakabitirira ariko babitiraga kubera babibonagamo muri 1987 perezida Kadafi yaje mu Rwanda icyo gihe yakiri umusore twabibwirwaga na bene wacu bavuga mu gisirikare Kanombe batubwira n'uburyo abasirikare biwe bahasanga bari abasirikare b'u Rwanda ariko Kadafi yavuye mu Rwanda kubera ibinyamakuru byamwanditse hari ikinyamakuru kitimvaho cyakwirakwiraga hose abantu bakakibona abantu twaragikundaga twikubera n'ibishushanyo ugasoma ibiriho ariko ureba n'ibishushanyo ukabona no kubitaka iwawe icyo gihe abanyarwanda benshi bise abana babo Kadafi ni benshi bari mu Rwanda bise Kadafi kubera iki kubera uko bamubonaga abo Habyarimana hari abise abana babo Habyarimana cyangwa Juvenal inyuma yaho bafatiye ubutegetsi ariko mu by'ukuri ishusho y'abategetsi uko bayobora igihugu niko abaturage bababona none kuri uyu munsi wa none ndabibasabye muri abanyamakuru muzakore ubushakashatsi muzandebera umwana cyangwa umubyeyi watinyuka kwita umwana wiwe mu Rwanda Paul Kagame muzandebera umubyeyi cyangwa umuvandimwe watinyuka kwita umwana wiwe Kabarebe muzandebera umubyeyi ushobora kwita umwana w'ibingira No muzandebera umwana so mu byo ushora kwita umwana we mubaraka muganga kimwe nabandi. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko mu byukuri ugereranije isura ubutegetsi bwari bufite kera ukagenda ugereranya naho turi kugwa usanga abategetsi ari nabita ko ari ibivume kuko nta mwana nta mubyeyi ushobora kuraga umwana wiwe kuba ikivume cyangwa kurimbuka. Urwo rugero rero nguhaye muvandimwe nakubwo uzashakashake nubwo n'umuntu iwacu hari umusore bajyaga bita Kagame umuntu yamwita ngo ni Kagame kubera uko yari aremye nyine ari muto muto yigeze yambwira numva nawe nibite sha Kagame yambwira ati niwongera kunyita Kagame nge nzajya mu rukiko tuzaburana n'amazi impamvu ni gihe arambwira ati Kagame sindi shaka urumva ko ntashaka kwikiranwa na perezida kubera impamvu ziwe ati babinyita kubera ikibazo cy'ubugome wenda nakoze kubera ndi umugome ibyo sindi shaka. Mu gihe abandi banezezwa no kwikiranwa n'abantu b'ibihanganye cyangwa bakomeje isura rero y'umuyobozi igaragarira ku baturage kuko bamubona n'uko bamwibonamo hari siroganya ndusoza nkoresha ahantu hanjye mu biganiro ntanga byose cyangwa muri interview soza mvuga ngo ndi kubwira barwa musoni bariya ba mugabo n'utw'abandi ese Imana n'abantu bazakwimukira kuki niba abayobozi ndi kubwira aho nti waba usize inkuru k'imusozi kabagenda. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza twagiranye, mbifurije gukomeza ikiganiro neza kandi Uwiteka Imana abane namwe, ndabashimiye.
Urakoze Jean Bosco, turagushimye cyane rwose, turagushimye nawe Imana ibane nawe, waratwubatse cyane. Ndizera ko n'abanyarwanda kuri radio itahuka bazakora reaction kamemu basaba yuko wagaruka rwose kubaganiriza kubera ko hari byinshi byinshi udufitiye mu minsi iri imbere, ubwo nubona kanya uzagaruke utuganirize. Mbo ndasaba na nizera ko n'abagenzi banjye ba nshobora kubaha ijambo bakagusezeraho. Jean Pierre wamusezeraho na Wemba Duko.
Ya arakoze cyane rwose Jean Bosco, ubwo ngubwo naho ubutaha numva nta byinshi twavuga kugira ngo dukurikizeho undi mwanya. Murakoze,
turi kumwe.
Ya murakoze nange ndamushimira agire umunsi mwiza, ndakeye ko muri Amerika ubungubu ari kumanywa, agire umunsi mwiza. Arakoze cyane.
Murakoze, murakoze cyane. Reka turebe inyigo yacu ya kabiri, sinzi niba turi wirangize. Ni ingingo ijyanye na COVID. Hari donko murabona ko ejo bundi bashyize abantu muri guma mu rugo ngo uturere umunani ngire ngo n'umujyi wa Kigali, ubwo n'abantu barenga hafi miliyoni eshanu bashyizwe muri guma mu rugo. Leta ya Kagame hari inkuru banditse bavuga ngo bazaha ngo ibiryo ngo abantu ibihumbi bibiri na cumi ngo bazahabwa imfashanyo, ariko ibyo bintu babwiriza ukuri njyewe ni ibintu bivugwa na Leta, ntabwo njye nshobora kubyemera. Niba umwaka ushize habaye ibibazo bikomeye cyane, murabizi ko bashyize abantu muri guma mu rugo, abantu bakabaha ibiryo bike cyane, nabwo babihaye umwe abantu bakeya, byari ibyo gufotora gusa bakatubeshya ku ma media. Ariko ubu ngubu igishyashya ni uko ntabwo media zizatinyuka kujya kubifotora ngo bavuge bati abantu bagiye muri guma mu rugo bafite ibibazo ibi n'ibi, nta biryo babonye, baburaye. Ntabwo bizakunda kubona iki cyafungishije icyuma hasi, murabyibuka. Media ntabwo zishobora, ntabwo rero ibyo Leta itubwira ntidushobora kubyemera. Ikindi gikomeye ni uko iriya guma mu rugo ngiye uko mbibona yaje itinze, kubera ko muribuka ko umwaka ushize muri 2020 ku itariki numva baragiye muri guma mu rugo ku itariki 21 z'ukwa gatatu, ariko iyo ngiye bashyira abantu muri guma mu rugo Rosenti la veye hari habonetse abarwayi batandatu gusa, ariko murebe ibyumweru tumaze haboneka abantu hafi 900 urumva rero harimo impamvu zatumye babitinza. Ariko ibibazo biracyari bya bindi, mwabonye ko abaturage bari kwanga kwatura ngo bavuge ko barwaye kubera ko bakeneye, bafite ubwoba ko umuntu ajya kwipimisha bakayimusangamo bamubuza bamubwira kuguma mu rugo, ntabakibashije kujya guhahira umuryango we, abantu benshi barabihisha. Hari n'abavuga ko abantu banduza abandi ku bushake, ariko muri rusange urabona ko media zivuga ko abantu banga kuvuga ko barwaye, barabihisha kubera ko nta ufasha bwa Leta babona. Kandi ni nuramuka uvuze ko urwaye bazagutegeka kuguma iwawe, kandi yenda ariwe uhahira umuryango wawe usange biragoranye. Nabonye Minisitiri Gatabazi ategeka abantu bose ngo umuryango urimo umuntu urwaye ngo bose ntawe ugomba gusohoka. Kandi iyo abantu babana ari bane ari batanu, haba hagomba kugira umuntu usohoka ajye kuvoma, undi ajye gutashya, undi ajye guhaha. Bizagenda bite ko Leta ntacyo ibamarira? Aho ni ikibazo gikomeye. Mwabonye umuntu watanze audio ejo bundi avuga ko abantu babana ari bane mu batanu batandatu mu nzu hari mu rwaye bidashoboka doko nta izora nta gushobora kukira umuntu mukato wabana abantu barindwi munuza kandi ikindi kona leta nayo itabafashana ikibazo gikomeye ugaragara ko afite ugaragayeho urwaye ntacyo bamuha kugira ngo abe yabasha kuguma muhira cyangwa se bamuze kujya gusohoka kujya kwanduza abandi ahubwo akabihisha akajya gusugurika kugira ngo abashe kugira icyo abona agenda yanduza abandi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane urumva rero ko ibibazo ni byinshi cyane ariko bigaragara ko leta ifite yagize mauvaise gestion ya kiriya kibazo nk'ubungubu barimo kuvuga ngo bazahaba ngo tuzaha abantu ngo ibiryo ngo ibiribwa by'ibanze ngo bifite intungamubiri ariko ntabwo muri ibi bihe abantu batajya gukora bagiye muri guma mu rugo nta n'ubwo umuntu aba akeneye ibiryo gusa ukeneye n'amazi ukeneye n'amakara ukeneye n'inkwi zo gucana ukeneye na peteroli ukeneye n'umunyu ntabwo ari ibiryo gusa urumva ko kandi baratanga ubu ngubu covid baravuga ko imeze nabi ariko baravuga ibiryo ntibavuga agapfukamunwa ntibavuga isabune ejo bundi uriya muntu atagudiye bavuga ngo hari abantu bakeneye ko bakeneye n'isabune kugira bajye imuhira ariko bakeneye no gukaraba icyo kintu ntabwo leta ikivuga donko ni ibibazo byinshi cyane kandi bije u Rwanda rufite n'amadeni ijana ryose amadeni amageze mu ijosi ariko muri rusange urabona ko ntacyahindutse ibibazo biracyari bya bindi abarwayi nubwo ari benshi kurushaho muri 2020 ariko leta ntakifite cyo kubafasha kubera ko ugereranyije abavuga ngo 2011 ku bantu wenda miliyoni 6 zagiye muri covid zagiye muri guma mu rugo urumva nta n'ubusa ikindi kandi iriya mibare banabeshya nuko niba tubwira ngo abantu bari muri secteur informel nibo bashaka gufasha abantu 2010 kandi batubwira ko abantu muri secteur informel bagize 95% 93% kw'ijana by'abantu bose bakora ubwo nubwo bashatse kutubwira ko mu Rwanda nako muri wenda mu mujyi wa Kigali na turiya turere 8 twose abantu bakora 2022 gusa urumva ko ahangaha ni ibibazo bikomeye reka ndekere aho ngaho mutangeho ibitekerezo byanyu vuba vuba turangize ndabona ingingo tutari buzirangize kubera ko igihe cyashize Jean Pierre watanga igitekerezo cyawe
ya urakoze cyane Edouard ku kibazo cya covid urumva ntabwo ari ikibazo cyoroshye cy'abaturage bagomba gukora n'ugukurikiza nyine izo ngamba ni ukurikiza izo ngamba babahaye cyane cyane ibintu byo kwambara agapfukamunwa ibyo byose no kwirinda kwegerana ubu noneho bashobora kubyubahiriza kubera yuko noneho icyorezo kirahari uzi ko mbere batangiye kubikoresha icyorezo kitari cyahaza ari ukubatera ubwoba ari ikintu cy'iterabwoba urebuka ko ibi ngibi twababwiraga duti nta leta mufite ntabwo leta itekerereza abaturage ikwiye kuvaho ibyo byari duhagazeho kandi na n'ubu ngubu turacyabihagazeho ko ikwiye kuvaho ikabisa abantu bashoboye gutegeka bagategeka urumva igihe cyose babwiraga bati covid yageze mu gihugu bagajya mu nama yo gushyiraho amategeko baguma mu rugo saa inama ikarangira saa yine saa tanu z'ijoro bugacya amategeko yagiyeho mu gitondo cya kare abaturage bakaba bagomba kuyubahiriza n'utumvise radiyo cyangwa n'utigeze ajya kuri midiya akaba agomba kuguma mu rugo ibyo bintu byararangiye kandi bitewe n'uko tubivuze kandi twabivuze kenshi tuvuga yuko bibabaje abaturage kandi bibabaje n'umunyarwanda uwo ari we wese aho umuntu afatirwa icyemezo kikaza kimutunguye kandi ntikimufashe mu by'ukuri cyane cyane ko icyo gihe na covid yari itarahagera ibyo ngibyo mu iminsi twasobanuye nyine uburyo covid yiyongereye cyane cyane kubera ziriya ngendo za Rwandeya mu Buhinde hanyuma na n'uriya basketball yabereye mu Rwanda ibyo bintu byarayongereye cyane ku buryo budasanzwe kandi byose ni uburangare bwa leta idashyira mu gaciro ngo ihe umuturage uburenganzira bwe ahubwo igashaka gukora ibyo yishakiye kandi ziko igihe cyose ubutegetsi yaba leta ibibereyeho abaturage ubu rero muri iki gihe icyo nge navuga ni uko iyi covid ntabwo iri mu Rwanda honyine nk'ubungubu bari kuvuga ko mbonye mu Rwanda bavuga ko uyu munsi hapfuye abantu 9 n'abandi 883 n'abatatu barwaye bafashwe n'iyo ndwara uyu munsi urumva abantu 800 rero buri munsi 900 buri munsi banduye ntabwo ari abantu bakeya ni ukuvuga ko hari aba bajya mu ntuza muri critical muri kondisiyo nyine zikomeye cyane ku buryo bashobora no gukenera biriya byuma byo guhumekeramo sinzi neza ko mu Rwanda hari bihari ibyo ni ibintu rero bikomeye cyane abantu bakwiye gukora uko bashoboye bakirinda aho kugira ngo iriya leta ngo igiba ibakubita ngo ntibambaye agapfukamunwa ngo ijye kubaraza mu magereza ahubwo ikagira uruhare rwo kubasonga kandi ubu ngubu hari n'igihe cyo kuba bayibwira yuko mu by'ukuri ibahutazaho kugira ngo ibe yabafasha kukirinda covid nk'uko byari nk'uko umwaka ushize byatangiye ubu ngubu ahihagereye ntekereza ko atari honyine iri ni ukwihangana harimo no gushyingura nyine abantu bashyingura buri munsi mbere nta bari bagapfuye cyane bwari gutera ubwoba abaturage kugira ngo ibone kwibakama ariko ubwo niba bavuga ngo bagiye kubagaburira kubaha ibyo kurya hari ibintu byinshi biba bikenewe nk'uko babivuze nyine ibyo amazi hari n'imiti buriya y'ibanze hari abakenera nka za vitamini D iyo nyine immune iri hafi ukeneye kugira ngo ugire ukomeze gutunga umubiri atari ibyo kurya gusa kandi nayo mazi nk'uko wabivuze ni ukenera amazi ukenera guteka ibyo biryo n'iki byose leta rero igomba kuruha abaturage ubwisanzure ariko ikabareka bagakora ziriya ngamba ikababwira ibyo bakora yego ariko mu by'ukuri ntibashyireho igitugu n'ingufu kandi byaragaragaye ko ino buryo bwo gucuruza ibakuramo amafaranga cyane cyane bariya baca ibihano by'indengarugero ngo barenze ku mategeko kandi mu by'ukuri amategeko aribo abereyeho aho ugasanga yo iri kubacuruza ibakuramo amafaranga menshi adafite icyo avuze ibyo rero byose ni ibintu dushobora tugomba kwamagana twivuye inyuma ariko nanone tukabwira abaturage yuko nongere nibutse ko abaturage bazi ko iriya leta ntago iba ibavuganira niba igomba gukura ibitekerezo ahandi cyangwa kuri opozisiyo nigombe yemere ko opozisiyo ifite nayo ifite ivugira abaturage kuko ntabwo opozisiyo ariyo yabwiraga ngo abaturage ngo niba reke kugenda kandi n'icyorezo cyari kitarahagera cyangwa ngo nibajye kurara mu magereza ngo kubitwa ngo ntibambaye agapfukamunwa kandi mu by'ukuri icyorezo cyari kitarahagera ari ibyo bumvise hanze ibyo ngibyo tukabicyaha tubabwira duti ntabwo leta yagakwiye gukora gutya ubwo rero niyo mikorere yabo ubwo covid yarishijeho kubyerekana ko ibyo mu by'ukuri tuvuga ari ukuri kandi atari ukuvuga yuko twanze abaturage ahubwo kugira ngo dukomeze tubavuganire uko byagenda kose ariko icyorezo cyo ni ukukihanganira kizashira ariko gukurikiza amabwiriza byo ni ngombwa nk'uko isi yose iri kuyatanga mu bihugu natwe hano mu Bwongereza yasaga n'iyagabanutse ariko imibare iri kongera ikazamuka gahoro ariko ubwo ni ukuvuga ko isaruko nguko imeze ntabwo numva ko icyorezo cyakwicira abantu kurangira ariko bagomba kugerageza kukirwanya atari uguhutaza abaturage nk'uko leta ibikora Edouard nuba nabangarukiye aho ngaho kwinginga
urakoze nabonye Minisitiri Gatabazi yabwira ngo abaturage nibo bagomba gufasha abandi urumva icyo ni nacyo n'akantu gashyashya ikindi muntu yanabaza y'amafaranga y'agaciro fawundi abantu barekeranye kuva kera ku bidigira mu Rwanda ko abaturage bayatanze bayatanyishijwe ku ngufu ariya mafaranga kuki kugeza uyu munota batari badeburuka ariya mafaranga ngo badeburuke nk'igice nibura bafashe abaturage barembejwe na covid 19 ikindi mwibwe ko hari abaturage bagiye bandika izo nyandiko nagiye nzibona bavuga bati twebwe turarwaye nta biryo kurya dufite covid turashaka ko leta mu mafaranga yagiye afata muri izo nguzanyo badushakira nibura imbuto bakatuzanira amatunda tukarya ibiryo birimo intungamubiri imboga amatunda turakeneye bivugwa n'abantu barwaye barembye bati ntabwo tubona ibyo kurya urumva ko harimo ikibazo gikomeye ibibazo biracyari ntabwo byoroshye mboreka mbaduko niba hari indi ngingo wenda wumva washaka kutuganirizaho wayifata ukayidevelopa cyangwa se washaka no kuganira kuri ngiyi ukaba wabikora ijambo ni ryawe
urakoze cyane naya ingingo nashaka kuvuga ni iriya propaganda ministerium ministeri ya propaganda
yego komeza byiza
ya abanazi bari bayifite kuko abanazi bari bazi propaganda ikomeye cyane hari inyandiko Dr. David Himbara yanditse nawe abisobanura neza nari nabitekereje ariko ntabwo nabitekerezaga neza cyane nk'uko Dr. Himbara yabisesenguye yavuze yuko abadiktateri bose bayigira na Putin arayifite no muri North Korea barayigira njye nabyirutse ari Kim Il-sung utegeka icyo gihe baramuhimbazaga cyane bamuririmba bakora za mbuma damfambure n'ibyo byose nabyirutse tumwumva cyane Kim Il-sung nta nubwo neza ko South Korea ibaho cyangwa inakize mbo hanyuma rero umuhuzukuru we ubu niwe utegeka akaba ari Kim Jong Un nawe nuko anora yifite yo ministeri nkiyo icyo nshaka kuvuga nuko nyene izo ministeri ebedi abatubwiye cyangwa bavuze babeshya beshya niyo kutsindagira igitugu gutsindagira ideoloji murayizi ideoloji ya FPR niyo yazanye yahanze u Rwanda niyo yakoze byose byiza niyo abatari muri FPR cyangwa batari mu Rwanda cyangwa batari mu gatsiko abo si abantu abo bagomba kurwanywa hajya ngo ubwo n'ubundi baravuga ngo ariko ngo abo batari kumwe babavuga iki nta kintu kizima bashobora kuvuga nta bo muri macyayire minisiteri tuyitegeho byinshi bibi ntabwo ari donc murabona twari hari biriya ngo biriya by'ubumwe n'ubwiyunge ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge hakabaho CNRG ariko bagiye ku yindi esheri yo hejuru niba byari 70% noneho bizaba 95% cyangwa 99% cyangwa 100% donc bagiye gukora propagande iteye ubwoba ariko nk'uko Jean Bosco yabivuze iyo igitugu kiri kugenda gikomeza cyane niko na resistance iza nako kandi ibigoma bigenda guhirima ntabwo bizabahira ni hahandi kuko ibihe tugezemo sinzi ko wakomeza kugenda ubeshya kuriya ngo bizagukuhire na media dufite ubu ngubu na transparency hari ntabwo abikontrola muzabishobore cyane bikunze baravansa imbere ariko nyuma bipfumuka mbo reka mbe mbyihoreye ariko nivugire ku byo Jean Pierre amaze kuvuga nubwo bagira ngo yamusomye mu bwonko byose yabivuze byo byaguma mu rugo mbo hari icyo ngomba gushima kuri iriya uriya super minister Gatabazi na guverinoma yabo kuko nge ndavuga ngo bumvise neza bumvise kenshi ikiganiro imibereho mibi y'abaturage cya Kabagema n'ibyo Kabagema yakoze yamaze iminsi yabasobanurira yuko bagomba ukuntu bagomba gufata kwitwara mu gihe cya corona n'ukuntu bagomba gufata abaturage none babigenje gute niba n'usomye neza Gatabazi yavuze ngo bahaye abaturage iminsi ibiri yo kwitegura ibyo ngibyo Kabagema yahoze aberekarama kenshi yuko batateguza abaturage kuko uriya ministre w'intebe sinyehe bajyaga kubona ukabona saa z'ijoro sangapi z'ijoro arasinye mu gitondo cya kare abantu bagomba kuguma mu rugo nta mwanya na mukeye wo kujya guhaha nta mwanya wo kwitegura nta mwanya wo kujya mu ntara cyangwa kuva mu ntara ibyo byarabaye kenshi ibyo bintu rero hano muri iki kiganiro byaramaganywe cyane cyane ku isonga umuyobozi wacu ibyo rero nkaba mbishima yuko bumva itahuka aho kugira ngo batukane bagire guterasebanye basigaye bakosora ibintu bimwe na bimwe bakora nkaba ntangiye kuba optimiste ko iriya leta igeraho ikumva nkaba nanavuga nshyira mpita ahubwo nongera kandi kantu mvuga ngo noneho ntibagire mbo bavuze ko badatanga ibiryo bizera ko bazabitanga atana biriya bya budomo yahoze akora ubushize ikindi gukora ibintu byo kuri photoshop gusa buri gihe bimaze kubarambira ndakeka n'uriya mugabo mufuti wawe wakaga uriya Tedros Ghebreyesus utegeka OMS nawe atangiye kurambirwa cyangwa se babona ko bidakishoboka kubeshya none rero bakaba bemeye ko nyine hari ibyo bazakora ikintu amafaranga barayabonye none umuntu wese ari kubaza ati yagiye hehe nkaba rero nabasaba ngo nibatange amazi n'isabune by'ubuntu mbibutse yuko ejo bwo nahoze nsoma ko ngo GDP y'u Burundi ari miliyari 3 z'amadolari iyo Rwanda ikaba ari miliyari 10 naho kuki General Neva akiba perezida yahise agabanya isabune n'amazi ho mwatsiye icya kabiri cyabo akaba igiciro akakigabanyaho kabiri urumva ni amafaranga menshi cyane umuntu akugabanyije igiciro cya ho kabiri ku giciro aho kugira ngo ushyure 100 aho kwishyura 50 abagukoreye neza cyane cyangwa aho kugira ngo ushyure 10 kwishyura 5 naho rero mu Rwanda ko numva bakize cyane bazatanga amazi y'ubuntu batanga isabune y'ubuntu abaturage bikarabire nibwo bazarwanya corona okay isabune n'amazi ntabwo abivura corona ariko bituma utandura corona kandi rero ngo kwikingira nibyo byiza kurwanya ibyo kugira ngo ujye kwivuza niba bikore rero fasha abantu ariko icyo nakwibuke wakogeraho kindwe nawe narangize narambirana nuko hari nibyo inyandiko Dr. Himbara yanditse yuko abakerarugendo bari kwitegembya mu gihugu bari gutsimbagira hose mu Rwanda bakanaza ubu ngubu biremewe abandi bari kujya muri guma mu rugo bikaba biteye isoni n'agahinda iyo nkaba navuga ko ari bimeze nka colonisation ariko noneho nkaba nakwibaza ngo bituruka hehe biterwa n'iki nuko bari abagabo bategeka ku Rwanda bakunda ifaranga bakunda devise kurushayikira sinzi ikintu gikunda ikindi kintu ntabwo sinzi urugero nabona natanga ariko bakunda idevise bakunda devise byasaze bikaba bizabakoraho bizabasiga heruheru ikintu navuga nuko wageze impungenge yuko ngo abanyamakuru batazaboneka bo kutwereka amakuru niba batanze ibyo cyangwa batabitanze ariko icyo impungenge ntazo mfite zihambaye cyane tuzayabona abantu bose bafite smartphone bazajya bohereza kuri WhatsApp bohereza kuri ibinivi bazajya bayatanga si ngombwa ngo cyuma zabari byatanga ntabwo ari urubije kujya yikoreye umusaraba wenyine n'abandi bose n'abaturage bazatubwira bati byatanzwe cyangwa byatanzwe icyo ni kimwe ndangiza navuga ngo bakunda amafaranga bagakabya ariko bashatse bacisha makeya na Bill Gates narafite ntabwo yari afite make none umugore we yaramutaye sinzi impamvu yamutaye nuko ushobora kuvuga ngo wenda ngo wenda yariyungukiye ashaka kuvuga yuko amafaranga ntabwo ariyo atuma umuntu anezerwa ariyo atuma umuntu avimvira ariyo atuma umuntu agira umudendezo nyabo ejo bundi Melinda Gates yataye Bill Gates baratandukana kandi akeka ari umugore wagiye muri make rero ntabwo gukunda amafaranga ugakabya ugata umuco ugata iki ugagurisha igihugu ukaba umucakara w'abazungu wamatse ibihugu ntabwo bizatuma umuntu anezerwa ndetse aho ngaho murakoze
urakoze mbaduko nagaruka kuri aka kantu ka iriya minisiteri bashyizeho ngo y'umwe n'ubwiyunge ngo no gutengeza amatwara ngo y'uburere mbona gihugu hariya ahantu harimo ikibazo gikomeye hari ibintu bakoraga byinshi binyuranyije n'amategeko muzi neza ko twabamaganye igihe bajyanaga ababikira mu ngando bakajyanamo abapadiri bakajyanamo abanyamakuru bakajyanamo abarimu bakajyanamo abaganga twaramaga ibi bintu ntabwo bibaho n'abavuka muri hari profesiyo zitagomba kujyanwa mu ngando ngo ujye kubacengizamo amatwara yawe ya politiki kubera ko baba ari abantu bagomba kuba netre mbo cyane cyane nk'abanyamakuru murabyumva n'abapadiri n'ababikira mbo ariko ibyo ngibyo barabikoraga mu buryo none ubu ngubu rero ubwo bashyizeho iriya minisiteri ngo ya education populaire cyangwa se yo gucengiza amatwara niko umuntu yabyita yo kweduka ku abaturage buriya ni ukuvuga ngo buri wese agomba kunyuramo byanze bikunze ntawe uzongera kuvuga ngo ngiye ndi padiri ngo ngiye ndi pastoro ndi umunyamakuru ndi umuganga ndavuka ntagomba kunyura mu bintu byanyu oya bibagiye ku bitegeko noneho abantu bose binyuremo kandi wa mugani nikerekana ko ingoma ahubwo ikurangira kubera ko digitature noneho barayerekanye Burundi kubera ko bagiye gukoresha bya bintu byo koza ubwonko lavage du cerveau ziba mu bihugu bega byane by'abakomunisite bihugu birimo dictature ziteye ubwoba rero birivuze iki rero ko mu minsi iri imbere ahubwo umuntu uzaba atanyuze muri ziriya ngando zabo ngo bamucengezemo amatwara bamwoza ubwonko nta n'uzongera kubona akazi nta n'uzongera gusohoka nta n'uzongera kubona passport nange kuko bigiye kujya buriya bigiye kubitegeko abantu babyitegeye noneho ibintu bigiye gukara rwose ku buryo no kujya kwivuza uzajya uti uraza kwivuza abanza werekane ko kugira ngo duguhe ikinini banza werekane ko wanyuze mu ngando za FPR kubera ko niba babishyiriyeho minisiteri karabaye ntabwo ari ibintu byoroshye cyane mborekanye kwa Jean Pierre niba hari igitekerezo ufite kigufi wagitanga tukarangiza kuko amasaha aragiye ijambo ryawe Jean Pierre
murakoze cyane Edouard arakoze na Mbaduko ku gitekerezo atanze ku nyandiko ya David Himbara mu by'ukuri ni ibintu bibabaje iriya nyandiko nanjye numvise inshekeje kuvuga ngo abari abanyamahanga ngo bakomeze baze mu gihugu ngo ariko kandi ngo abantu muri Kigali n'ahandi ngo bagume mu rugo usanga ari leta mu by'ukuri twasobanuye kera ko iriya leta idakunda abaturage cyane cyane uhereye kuri Perezida Kagame ariko Perezida Kagame niwe byose biturukaho kubera yuko nk'uko Mbaduko yarabivuze hari ibintu akora bya photoshoot ibintu byo kwifotoza byo kwerekana yuko ari umuntu ukomeye w'igihangange ariko kandi nanone akaba akorera mpatsi ibihugu mu by'ukuri babyumve abanyarwanda babyumve abakorana nawe babyumve yuko iriya leta idakorera abanyarwanda ari gashaka buhake mwibuke mwese
uretse no kuba akunda amafaranga ariko we ashaka ikintu cyo kukabya kwereka ko adakunda abanyarwanda ahubwo ari umuntu w'umucakara umucakara w'abazungu usa nkaho utazi umunyarwanda icyo ari cyo utamwitayeho mwibuke yaje hano muri Ireland Perezida Kagame yatanze miliyoni 5 ngo zo gufasha umwana wari ufite ikintu cy'ubumuga ntibuka neza amenya agomba ko yarafite ikibazo cy'ubumuga yavukanye miliyoni 5 icyo gihe Kagame yaje mu nama arazitanga azivuga ku mugaragaro kuri za BBC barivuga mu binyamakuru n'iki hose baritangaza hanyuma yongeye gufasha ngo abantu muri Sahel atanga miliyoni y'amadolari ngo ayiha ngo kugwanya ngo terorisme ngo mu karere ka Sahel ibyo ni ibintu muzi mwese mwagiye mwumva kandi byagiye bivugwa ku maradio yose natwe radita ukatwara bivuze ariko mutekereza umuntu wagiye gusura hariya igoma abaturage ba ikirunga cyarutse bakaburi bagati byabo bagata tuntu amasafuriya inzu iki byose bigasenyuka akavayo nta na miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ahatanze ngo naho bimenyekane ko afasha n'abaturage b'abanyarwanda kandi nabo bari bafite ingorane zari zikenewe ubutabazi bwihutirwa none ubu muravuga ngo aratangaga bapfukamunwa ubu ni baratanga ibiryo biriya bintu ni kwifotoza ntabwo bishoboka nta nubwo bifite mu mutwe we niyo yabikora ashobora kubikora ariko yumvise ko tubivuga kandi tumunenga tunenga ibintu by'ukuri ntabwo akunda abanyarwanda kandi n'ingoma ye niko imeze yose niko imeze ubwo ngubwo wareba uburyo yagiye aha imyanya bariya babamporiki na bariya barucagu muri introductionnaire niyo yumvise ubivuga bakaba batarashoboye kuyobora kugira uriya mushinga wo kunga abanyarwanda ariko uburyo yabashyiragamo kwari kugira ngo yifotoze cyangwa yereke abantu yuko ngo afite ngo bafite ngo bumwe n'ubwiyunge niba rero bavuga uriya ministeri bashatse kuyita ukundi kuntu ibyo byose ni amanyanga abaturage bamenye ko ntacyo bishobora kubagezaho ariko icy'ingenzi ni uko iriya leta ya Paul Kagame na Paul Kagame ku giti cye adakunga abanyarwanda nta gihe tutabivuze kandi nabo bari gukomeza kubyibonera twagiye tuvuga uburyo yagiye ahindura nk'ururimi rw'Igifaransa akarushyira mu Cyongereza ko kanya adateguje abantu kandi ziko ari ibintu bigoye turimo turabwira izi mezire ziri gufatwa mu gihe cya Covid n'ukuntu ziba zikakaye kandi n'ukuntu zibabaza abaturage ubwo tuzakomeza kubona ibindi byinshi cyane nibyo twavuga byo kubambura ubutaka kubambura ibishanga kubatwara imashini zari mu Bugarama zatunganyaga umuceri ugasanga zose zishyize muri FPR urumva ibyo ni ibintu byose yateguye byo kugira ngo babaturage bice mu gihe nubwo akunda amafaranga ariko akereka amahanga ko we ayatanga kandi yakorera abantu ari umuntu umukorera bushake udasanzwe ntabwo ushobora kujya gusura abantu bagwiriweho imikirunga birukanse ijoro ryose ngo ubure na miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ngo uvuge ngo ukunda abaturage cyangwa ubafitiye akamaro ibyo ni ibintu tugeze tubona tugeze twumva no muri Covid ngo nta nibyo dutegereje icyo twasenga Imana no kugira ngo abaturage bakomeze bakore uko bashoboye kare agatsiko kaveho kajyane na nyirako asigaye abaturage basigaye bareba ukuntu mbese bagarura umutekano w'igihugu cyabo ibindi byose birashoboka ariko abanyarwanda bakomeze bakore uko bashoboye kare agatsiko kaveho kuko ntacyo tugatezeho mu by'ukuri Edouard ntabarambiye numva tuzajya dukomeza ariko dukomeza gucengeza mu banyarwanda ko kare agatsiko nta kintu tugatezeho ubwo rero nkaba narangiza nshimira Mbaduko na Jean Bosco ubwo na Chantal Nyange na Serge bakomeje gukora uko bashoboye kugira ngo mbese ibitekerezo by'abanyarwanda bikomeze bigere kubabikeneye ni umugambi ukomeye ni rwo ruhare rwa Raditahuka n'uruhare rwa RNC muri rusange nkaba rero nakomeza kubashimira kugira ngo dukomeze uru rugamba kandi tuzatsinda byanze bikunze urakoze cyane Edouard nawe ku kiganiro urakoze
urakoze Jean-Pierre ko waje mu kiganiro turagushimiye cyane ntabwo twabasha gukomeza kuko ejo hari ibindi bidutegereje reka njye kwa Mbaduko nawe atangiwe igitekerezo cye cya nyuma niba ari cyo yibagiwe akivuge noneho waseze nawe tugende ijambo ni ryawe Mbaduko wagiye
ndahari nuko nabyananiye kuva kuri mute hari igihe bigora
okay.
Urakoze ni ugusezera nta bindi byinshi mvuga uretse kubona rezima mvuga yuko uburenganzira buharanirwa abambwira rero abadutega amatwi n'abanyarwanda bari mu gihugu cyane n'abandi bose barifuza impinduka aba navuga yuko ntawe uzatubohora wenda yadufasha ariko ibikorwa binini byinshi cyane nitwe tugomba kubyikorera byumvikana kaba naca n'umugani uvuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku abumva rero bumve ko ibyo bagomba kumva nta singo ngo turondogore bo naho tubyumva kimwe tubandanye dusunika tujya mu cyerekezo kimwe dusunika agatsiko gahora kabeshya ngo karatubohoye kandi ahubwo bigaragara bimaze kwigaragaza cyane ko ari abagaragu ba mafia internationale n'abandi bamatsivugu n'abandi bose babeshya ngo bakorera mu mucyo ariko kandi bigaragara ko bakorera mu mwijima ni agatsiko rero ka gahemukira abanyafurika gahemukira abanyarwanda gahemukira abahutu gahemukira abatutsi gateranyamoko gateranya abantu muri byo kari gukora haya hose muri afurika muri mozambique n'ahandi hose no muri congo ni ibintu biteye isoni ku buryo rero umuntu wese n'impumyi yagombye kuba yamaze guhumuka naho bavuga rero ngo bifite ubwoba bazabugumane wenda bazabuteka cyangwa bazaburya dukomeze gusa turandanye dusunika agatsiko kazabaho nta kabuza kandi murakoze nkabashimira abo twabanye mwese cyane cyane umuyobozi wowe Edouard ashimira madame Chantal washyize ku buhanga washyize muri studio gashimira na Serge gashimira n'abandi bose baduteze amatwi nkababwira ngo mugire ibihe byiza nawe utaha murakoze cyane
urakoze mbaduko kuwaje mu kiganiro nawe kuba wadufashije rwose turagushimiye cyane Serge na Chantal nabo turabashimiye ndashimira cyane Jean Bosco Garama kandi nkabona saba abanyarwanda bose bari mu gihugu imbere n'abari hanze yabyo abari bafite temoignage cyangwa se ubuhamya nabwo bukomeye bashaka ko babuze aho babunyuza kubera ko mu Rwanda wenda bidakunda kubera nyine mu Rwanda harafunze nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari nta muntu uvuga icyo atekereza ariko ufite ubuhamya nka buriya Jean Bosco watugirijeho ufite icyo ushaka gutambutsa kikuri ku mutima kikurya wabuze aho ukinyuza mu Rwanda iradiyo itahuka turahari twohereza ubwo butumwa bwawe uzaza ubuvuge cyangwa se ubutwandikire tuzabusoma byo nta kibazo ariko ntatazagira umuntu uvuga ngo yabuze ahavugira igitekerezo cye ntabwo ari byo twebwe turahari rwose twakira ibitekerezo byose nta vangura ntaki muza n'ibitekerezo byanyu tubitishe abanyarwanda babimenye abanyarwanda basobanukirwe neza ububi bw'iriya ngoma nicyo duharanira kandi nicyo tubereho murakoze cyane mwese abadukurikiye Imana ibahire ngo tuzabonana ku cyumweru mwese rero Imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radio itahuka kandi kabageme duhari bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'Imana ibarindishe akaboko kayo murakoze
Nibiriye mitembe ne hurukira mwitabara nabago